Blog Talk Radio.
Muteza makura dita huka ivugiri Washington DC turi kwa gatanu ni tariki ya munani z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2022 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye tukaba tubaye ikaze mu kiganiro gihe n'iki ni ikiganiro cyacu ngaruka cy'umweru aho buri wa gatanu tuba turi kumwe nyine n'abasangirangendo Epimage nta mushobora na Ali Abdul Karim wari gukubiye mugoroba Ali Abdul Karim tukaba tutaza kubonana nawe pardon ariko turi kumwe na Madame Chantal Nyange nawe turi bubane turi kumwe rero nabo babiri Madame Chantal Nyange na Epimage na Mushobora bari bubane natwe mu kiganiro cyacu cy'umugoroba insanganyamatsiko yacu ni mugoroba rero insanganyamatsiko yacu iraza kugaruka ku kibazo cya 23 mu kanya kashize ndizera ko mwese mwajye mubinyandikira mwakurikiye mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aho yihakana ati M23 si abanyarwanda M23 ntacyo tubashaka kuko si abanyarwanda ndavuga ni kuri mugoroba rwose Kagame arimo arakora umuti akora ubwo umuti kandi akwiye kunywa ya advocacy bakoraga buri munsi mu muryango w'abibumbye n'ahandi bose bavugira M23 ni gute uvugira umuntu nta sano mufitanye interview amaze gukora kuri France 24 mwayikurikiye benshi arahakana ati nta sano dufitanye na M23 ntabwo ari abanyarwanda none ko tubona ambasaderi wa Claver Gatete mu muryango w'abibumbye abavugira abo yita ba rwandofone muri Congo kwavugira abo ba M23 bavuga ko ari ba rwandofone bose muri rusange ariko ubwo turatandukanye abone tuze kuvuga kuri branche militaire y'inyeshyamba za M23 tuvuge na branche y'abaturage cyangwa igice cy'abaturage babi bahoza ku nyeshyamba wenda bavuga ko bafitanye isano n'u Rwanda Kagame akaba amaze kubivuga clear black north black avuga yuko ntacyo bapfana n'abo bantu muri Congo ubundi ati ababajyanye muri Congo bazatubwira ukuntu babagejejeyo uyu mugabo afite indi mizinga y'umukara Kagame arongera ati ikibazo ni Felix Tshisekedi ikibazo ni Congo kuva kuri iyi tariki mu binoti Claver Gatete kongera kumva avuga ati abarwandofone baratotezwa muri Congo iyo ntabwo ari aferi ireba u Rwanda kuko umukuru w'igihugu avuze ko ntacyo bapfana n'abo bantu abo bantu n'abakongomani ni aferi ya Congo u Rwanda ntacyo rubakeneyeho aya ni amagambo akomeye muri statement cyane cyane nk'iyi ngiyi kugira ngo murebe ukuntu umugabo nyine afite indimi nyinshi bitewe n'uko nyine yafatiwe mu cyuho yavuze ku kibazo cya SSRF cyangwa guhagarika imirwano mwabyutse mubona Vincent Biruta avuga ngo ibitangazwa na Congo ni fake news ngo ni hari ijambo yaryise yakoresha ijambo ngo ni kandebana ryanditse ntabwo ndifite imbere yanjye Vincent Biruta yakoresha ijambo populisme ngo barashaka populisme ni ukuvuga ngo barimo no kugira ngo abantu bose babyirukiremo nyine ibintu populisme ni ugushaka nyine ikuzo no kugira ngo uvugwe cyane atesha agaciro ibyavuzwe na Christopher Tundura vice premier ministre akaba na ministre w'affaires étrangères aravuga ngo nta masezerano cyangwa guhagarika intambara byashyizweho umukono i Rwanda iyo statement ya ministre w'ububanyi n'amahanga u Rwanda vice Biruta kuri Twitter avuga ngo nta masezerano yo guhagarika intambara yashyiriweho umukono i Rwanda muri Angola ayo makuru ntabwo ariyo Congo iri muri populisme yo guhungabanya intego rusange yo kugera ku mahoro muri Congo izo ni Twitter za Vincent Biruta Kagame amaze kumva muri kano kanya ashimangiye ko ceasefire ari ngombwa kandi irimo ariko ikorwa n'impande ebyiri ubuse ari Vincent Biruta na Kagame wemeye ko ceasefire ari byo kandi ufite roadmap ndaza kuyizana ngo tuyirebe tuyivugeho nayo Kagame atari ko ceasefire ntabwo ikorwa n'uruhande rumwe ikorwa n'impande ebyiri z'u Rwanda nibyo Kagame wenda afite ukuri hari avuga ati CSRF ntabwo ikorwa na one side ikorwa n'impande ebyiri kuko u Rwanda bafite igituma bakora ceasefire cyangwa bakora CSRF ariko Vincent Biruta we arakara ko ibyo bintu ntabihari wenda document mfite wa mugani ntabwo iri sinye ariko kuba itari sinye bafite ukuntu bagejejeho kuvuga ngo ntabwo ariyo rero ubwo sinzabikura ikindi nanone kivugwa ngana na Kagame ni uko buri gihe ibibazo bya Congo we ahita yibonera FDLR niyo yibonera mu mutwe we muri za roadmap bavuze twanababwiye ejo twagarutse tuzagaruka n'uyu munsi iyo gahunda nayo irimo yo kurepatria cyangwa gucyura impunzi ku ruhande rwa M23 ubwo ndavuga ya 2023 ya indi yatsinzwe muri 2013 hari uruhande rwa Runiga ngo rushaka gutaha so uyu ni umushinga muremure w'urebye iriya roadmap ukuntu iteye iterujije iyo nyuma tuza kwitinda kuko ibintu byinshi kugira ngo tuze kuganira bagenzi banjye ku ngingo yindi tuza kuvuga kuri Karasira Aimable twari tumuganiriyeho ariko ikibazo cya Karasira Aimable ntabwo gishobora gusaza nkuko abyivugira ati ibyo ndimo gukorerwa biruta ibyo nakorewe muri genocide ni ikintu gikomeye cyane kandi biranabaje kumva hari umuntu wavuga ati ibyo ndimo gucamo biruta ibyo nakewe muri genocide kuko genocide ni ikintu kibi cyane kumva ari uwavuga rero ngo hari ibindi bintu yacamo bibi biruta ibyo yakiye muri genocide numvise nta yindi comparison navuga ndavuga ni turaza kumva iyo audio wenda tugire icyo tubikora muri commentary ngufi ibindi nanone ni akantu kamwe numvise gato muri kiriya kiganiro cya France 24 Kagame aho abazwa ku matora cyangwa muri 2024 aravuga ngo yiteguye kwiyamamaza indi myaka 20 imbere ariko nkeka ko ya joking ariko muri Kagame nta joke iba kuri Kagame biriya bintu nubwo abikora nka joke yagira ngo asusemo kuri munyamakuru ariko ni gahunda y'igihe kirekire mwabonye muri iyi minsi abakecuru batangiye kuza bazana inyandiko mu nteko y'amategeko hari umukecuru avuze ngo yaje avuye muri Tanzania avuga ngo Kagame bamugire baba wa taifa hari abantu babimpaye ndabibona bavuga ni garabici kuko n'ubundi ba musafaziri barahari bamuriki barahari ntibikeneye ko umuntu aturuka i Dar es Salaam muri Tanzania avuga ngo Kagame bamugire baba wa taifa avuga ati Nyerere tumufata nk'aba wa taifa ariko Kagame avuga ngo nziyamamaza indi myaka 20 imbere nubwo nabonaga ari joke ashaka gukora imbere y'umunyamakuru agira ngo amwereke ko buri gihugu gifite demokarasi yabo ariko biriya niko kuri kwa Kagame Kagame ntashaka kuva ku butegetsi arabizi reka rero duhe ikaze bagenzi bacu babatunze mbere ko twinjira mu idonido y'inkuru twabateguriye kugira ngo tuziganire twese reka duhere kuri madamu Chantal Nyange ikaze mu kiganiro
murakoze sekere kumpa ijambo muri iki kiganiro no kunyakira muri iki kiganiro nkaba ngira ngo mfate kano kanya nsuhuze abakunzi ba radio itahuka abanyarwanda bose aho bari n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda ahariho hose nkaba nizera yuko turi bugire ikiganiro cyiza murakoze
urakoze cyane madamu Chantal kandi urakoze kubana natwe kuri mugoroba wigomwe ibikutoti byawe kugira ngo tubane mu kiganiro komune depi make namushobora ikaze mu kiganiro
komera cyane bwana Serge ndagusuhuje nsuhuje madamu Chantal dufatanyije duhuriye muri iki kiganiro ngasuhuza abakunzi ba radio itahuka bose cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abandi bose duhuriye muri uyu mugambi w'ihinduramatwara wo kugira ngo tuvane agatsiko tuzane umuyobozi bubere abanyarwanda bwana Serge bizeye ko turi bugire ikiganiro
urakoze cyane komedi film ndumva zayi construct iwawe wabushize kuri mute urakoze cyane komedi film make namwe mudukurikiye muri studio za radio itahuka mumbwire none ndacyagerageza system nshya amajwi niba muyumva ari clear bageraho neza munyandikire kugira ngo ndebe ndacyareba uburyo twakora improvement muri iyi minsi ariko biraza gukemuka ingingo rero twatuvuze tumaze kwiganiraho n'abatumirwa batandukanye Celestin Ndyumva twayigana mu buryo burambuye Dr. Chad Kambanda twayigana mu buryo burambuye Comrade François Mutimu twayigana mu buryo burambuye Jacques Barak n'abandi bagiye bayiganira nta muntu utayigana ino ngingo ni ingingo idasaza bitewe n'intambara kaga yashoye kuri Congo reka duhere kuri iyi audio itambutse mu kanya abenshi mwayirebye ni nayo mpamvu ntaza wenda kuyitambutsa ahangaha bitewe n'uko France 24 ntabwo nakoresha amajwi yayo gutya byaterwanda n'ikibazo ariko ibyavugiyemo muri rusange mwabibonye umutwe nyamukuru w'iyo nkuru nabona ni uko Kagame avuga ati M23 ntabwo ari abanyarwanda ni nacyo kintu gikomeye cyane dushaka no kuvuga tuti mu kiganiro cy'iminota 23 yagize inkuru nyamukuru irimo ni ukuvuga ngo Kagame yitandukanyije na 23 kwitandukanya na 23 ni ibintu bishya kuri njyewe kuko M23 u Rwanda rureprezente M23 kuri siege international muri conseil de securite ni ikintu gikomeye cyane tudashobora gufata nk'aho ari ikintu cyoroshye cyane u Rwanda rureprezente M23 i Addis Ababa muri Angola u Rwanda rureprezente M23 i Nairobi muri Kenya Kagame kuba agenda representa M23 yagera imbere ya France 24 akavuga ati abo bantu ntabwo mbazi ntacyo dupfana n'abakongomani ni ikintu gikomeye cyane mugomba kumva yuko gifite implication ikomeye kandi kizima jingwanye kumva yuko umukuru w'igihugu yongeye gushimangira yuko inkomoko ya 23 itari mu Rwanda ariko akaba umuvugizi wabo n'ikintu gikomeye cyane. Ejo twaze tubabwira ibyavuze na Willy Ngoma avuga ati baradusaba kuvaho turi mu bizero byacu turavayo tujya hehe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ni mwazi wanjye akambwira ati sezo ugomba kuva aho uri ngomba kubaza ni ndavane erekeza he wageneye he. Ariko iriya road map cyangwa fede route ya Rwanda irabiteganya. Ikinyoma cya Leta y'u Rwanda Vincent Biruta na Kagame bikontradiza buri wese ntavuga ibiri ukuri. Kagame nuko yemeye ko CCRF ariyo ariko isabwa gukorwa n'impande ebyiri zose which is good cyangwa which is true. Nta muntu ukora CCRF ari umwe ababiri barwana nibo bahagarika imirwano none bakaba batangiye gushyira mu bikorwa ibyo basabye. Muri Federute bavuga yuko M23 igomba guhagarika imirwano igakomeza inzira ya prosese ya Nairobi. Nairobi prosese ikivuze ni igikero. Ni naho abantu wenda barimo gutera confusion. Ntabwo ari ukuba integre muri Congo narabisobanuye. Reka nongere bisubiremo icyo Nairobi dialogue ivuze. Nairobi dialogue twabivuze hano ubushize sinzo twate mu kiganiro ivuze ko ni prosese ya programme ya désarmement, démobilisation, l'élèvement communautaire et stabilisation yitwa PDDRCS. Reka mbikire nanga wenda kuri screen kujya muze kubireba mujye kubigugurira murebe ibyo ari byo. Ntabwo ari ukuba integre muri leta bivuze ko M23 ivuga iti twebwe turashaka kumajya ku meza y'ibiganiro. Ntabwo ari byo. Kagame uko yaba avuga ati M23 igomba kujya i Nairobi, of course yasubira i Nairobi ntawe uyangiye, ariko kujya i Nairobi ni ukugira ngo baganire muri cadre yo gushyira imbunda hasi bongere b'abaturage ba Congo. Congo yaravuze ati ntabwo tuzongera gushyira abantu nkamwe mu gisirikare byumvikane neza. So Vincent Biruta rero uvuga ngo Congo irabeshya ntabwo mbona icyo abeshya. Ndabona iyo programme deza mama urimo kuyibona niyo PDDRCS y'i Nairobi, niyo cadre iganirirwa i Nairobi, imitwe yose ikiri imbunda hasi. Noneho muri integration harimo amadolari menshi y'Abanyamerika. S'il te plaît, ibi bintu bizatwara amadolari menshi y'Abanyamerika cyangwa amapound uko mwabyita. Harimo za Banque Mondiale, harimo za Programme Internationale. Na amadolari abo barwanyi bashyira imbunda hasi ntabwo uzashyira imbunda hasi ngo utahe amaboko masa, bakintu bazakugendera kugira ngo usubire mu buzima busanzwe. Na amakashi turaza kubira muri ya programme abagomba kugira mu ruhare. M23 rero kumva yuko ivuga ngo ngenda nshaka gusubira nayo mu biganiro ntabwo ari kadire yo kwinjizwa muri integration ngo usubire kuba umusirikare muri Congo. Oya, birabeshya, murabeshya. Willy Ngoma ahavuga ati ntabwo twumva impamvu twe twava mu birindiro byacu. Kandi nanone ababonye Twitter za Vincent Biruta aravuga ati nta korem yasinyiwe i Rwanda muri Angola, nibyo guhagarika imirwano nta birimo. Vincent Biruta minisitiri w'ububanyi n'amahanga na Kagame umaze kubivuga kuri France 24 avuga ko CCRF igerwa n'ibihande bibiri ugufite kuri nindi. Hari nabonye bongeye kugarura ibintu ngo Kagame si we nguriya ngo yitwa David ngo iyi ni confirmation ko atakiriho ntagire umwotinga atagira untera amacumu. Ariko nanone ukuri kuri aha ngaha nuko iyi ntambara iri muri media wa mugani kandi ko bigaragara. Ariko Kagame amaze kunyomoza Vincent Biruta ashimangira yuko iyo cadre ariyo, ahubwo abagomba gushyira intwaro hasi bagomba gukurikiza ya programme yo kubintegra mu buzima busanzwe kimwe nk'uko twabivuze twabishimangiye bitandukanye n'ibyo Willy Ngoma yifuza. Reka twibukira ibya Willy Ngoma yavuze mbere yuko dukomeza muri kino kiganiro cyacu uyu munsi.
Umutwe w'inyeshyamba za M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wavuze ko utazava mu birindiro wafashe mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi babitangaje kabone n'ubwo bahamagariwe kuva kuri ubu butaka bariho mu nama y'ubwiyunge yahuje Perezida wa Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo Felix Tshisekedi ndetse n'u Rwanda Paul Kagame muri Angola. Kongo yamye ishinja u Rwanda gutera inkunga M23 ikintu Kigali ihakana. Umuvugizi wa M23 Major Uwiringoma yavuze ko bari kurwanira uburenganzira bwabo nk'abanyekongo.
Je tire pour aller ouf.
Babe tujahe, mubwijije ukuri. Simbizi, none nta bushake rero bwo kuva mu birindiro mwafashe mufite.
Monsieur, nous nous sommes des Congolais.
Twebwe turaba Kongomani, turi muri Kongo. Tugwanira ubuzima bwacu, tugwanira neza abanyekongo bose. Turi muri Kongo, mukadusaba kuva muri Kongo. Kugira tude.
Nous les Congolais nous quittons les Congo pour que nous allions où?
Ariko ngira ngo ntabwo babasaba kuva ku butaka bwa Kongo, barabasaba kuva mu birindiro bya gisirikare murimo. None tuyavuye duca tujya hehe? Nicyo ndiko ndakubaza. None rero murateganya gukora iki niba mudashaka kuva mu birindiro mwafashe?
Là, ce n'est même pas envisageable. Il ne faut même pas y penser, monsieur. Nous ne pouvons pas abandonner nos positions pour aller où?
Nta no kubyibaza ko kiraza no kubyumvira ntidushobora guheba ibirindiro byacu tuje hehe? Mwateza kubaza abo bantu uti ko mubasaba kuhava bakabaza hehe? Niko nanyu mvuga kuva kera hariho ikibazo gikomeye. Leta ya Kongo nta mahoro ishaka, kuko yabishaka ko haba amahoro nibo bafata ikibazo cya M23 nk'abantu babateye cyangwa ibindi ntazi, kandi bazi neza ko ari abana b'igihugu bagwanira neza, kuko twashyize umukono ku masezerano n'iyo leta kandi barabizi neza. Kudusaba ko tuva aho turi rero duca tujahe? Niho rero utubona ibyo tuvuga ko ari byo. Hari umugwi w'abantu muri iki gihugu, abantu b'amacakubiri bashaka ko haba abantu muri iki gihugu birukanwa, ni kuvuga bamburwa ubwene gihugu ngo mvaho muri ubu, hanyuma duce tujahe? Naho ari kibazo. Mwiteguye rero gukomeza imirwano n'ingabo za guverinoma ya Congo? Dukeneye ko haba ibiganiro, ibyo twamye tubivuga. Dukeneye ibiganiro, dushaka ibiganiro by'ukuri kandi twubahana. Turiteguye, twashyize umukono ku masezerano mu 2013, twagumye turindiriye, turabize disipline. Niba baza kudutera hanyuma tukivuna, nta kindi twakora atari kwivuna baduteye.
Kandi gukora murabyumva Uwiringoma ibyo avuga ngo bakeneye ibiganiro, ibiganiro bihe nibyo abantu bagomba kumva. Iyo programme murayibona aho ngaho kuri screen, mwayiguguringa mukajya kureba gahunda yayo ndende yashyizweho na Perezida Tshisekedi. Imitwe yose irimo gukurikiza, ndetse harimo n'indi ntibuka, reka wenda mbe nirezeje ko ndaza kuverifiya abari bo, ariko bavuze yuko na ku ruhande rwa Runiga nabo yiteguye muri kujya muri programme. Ikindi nanone iyi programme irimo abantu benshi cyane, ntabwo ari kuvuga ngo Leta ya Kongo nkuko nabivugaga. Reka twibukiranye ibyatangajwe na MONUSCO, kuko MONUSCO nayo yarabivuze cyangwa Runi yarabivuze, ivuga yuko iyi programme ari programme yateguwe, ntabwo yatewe na Kongo gusa, kuko harimo na za Bank Mondiale n'abandi bose barimo kureba uburyo barangiza imirwano muri kariya karere. M23 rero yashaka kuba special, ikumva yuko yo ikwiye kuba integre muri Armée Nationale, Armée Royaliste nk'uko babyita, ariko ni ibintu bigoranye kandi bitazashoboka nk'uko babivuga banyine ubwite.
The question becomes, okay, what is the end game? And when we are looking at the end game, it's really for M23 trying to get to the negotiation table, when clearly the year 22, where we are finding ourselves, is no longer the situation of 2012 or 2013. The country has evolved, lessons have been learned about how to go about disarmament, demobilization, and reintegration of armed groups. The President of the Republic last year has signed an ordinance which clearly stipulating that nowadays handling armed groups, they should not come with what we call the cahier des charges. They have to come ready to integrate what is called the PDDRCS. And this is with two principles that are extremely key, which is one, there is no amnesty, and second, there is no automatic reintegration into the security forces. So that is something where people are talking about the Nairobi process as a negotiation. I want to make sure that we understand it's not about negotiations, it's about consultations in order to get into the PDDRCS, not reopening like getting into a table for negotiations. So I would like to see the regional force, the decision of the head of state to deploy this regional force as something, a special effort, an extraordinary effort in order to cater for the situation, the deteriorating situation that they see in the eastern part of the DRC. And I would like to see it as a complementary effort to MONUSCO, because MONUSCO also has a mandate to deal with the armed groups and to protect civilians. In that context, the most important element and feature for us is the coordination. Coordination. And fortunately, what we understand is that the coordination, the fourth headquarters for the regional force is going to be based in Goma, where we have now a coordination center with FRDC, which is going normally to facilitate the coordination, the sharing of intelligence, and also the planning of the operations between the different contingents that are going to be part of the regional force. Now, when we look at complementarity, we also need to, because we don't have yet the CONOPS, the concept of operation for the regional force. So it's very important that we have the clarification in terms of clarification of roles and responsibilities and the delineation of how the human rights due diligence policies, for instance, are going also to be the responsibility of any of the contingents from the East African community to be deployed in DRC, but also that there will be a concern to the protection of civilians and also to the monitoring and reporting on the human rights violations. So those are some of the elements that I can share with you right now in the absence of having a concept of operation which can bring us to further thinking on how best to harness and mutualize the efforts for going after all the armed groups, the Congolese ones who have not rejoined the Nairobi process and the ones that have been termed as negative forces by the head of state. The information available to us as MONUSCO is that the force headquarters is going to be deployed by the end of July, and the deployment of the troops should be somewhere in the month of August. This is what we have. And it's going to be on a self-sustaining basis for now. This is also what we understand. But there is also already an indication that the international community and probably at some point the United Nations may be asked to provide support.
Baditauka ngai ngo ko rero murabyumva ni ibintu birebire abantu bakuye kwidokumenta bakamenya nibyo baba baganira bavuga. Epi make na mushobora nagira ngo nkubanze tuganira ngaha umbwire uko wumva kino kibazo uone madame Bituka itamuri MONUSCO asobanura iriya programme abishimangira ko dialogue na Nairobi atari kuzana ka aide de charge gushaka kubintegre muri Congo. Kagame kuri mugoroba bangu bavugaga ndiza kumwe tumwaragiye France 24 nago ndi ubigarukeho M23 ntabwo ari abanyarwanda. No mugiye puwe ko mwajya kubireba aho banditse inkuru umukuru w'igihugu yongeye kugaruka ku mutwe wa 23 avuga ko udafite inkomoko mu Rwanda ndetse ko abawugize atari abanyarwanda bityo ko ntacyo rubashakaho. Ni gute Congo igira ikibazo cya 23 ikakigira icyo Rwanda? Epi mate na mushobora reka ngwe wano umbwire uko wumva iyi mvugo mugiye Kagame avuga aya magambo. Uvugira 23 muri Nations Unies ni Claver Gatete. Claver Gatete ni ufata siege akavugira 23. Tshisekedi nkuko Kambara bituga yavuze ati Tshisekedi yabaje Kagame ati ariko wowe uhagarara ibihugu bingahe kufite igihugu cyawe ibindi bihugu hari n'ibindi. Urabona Kagame adashyize 23 mu kibazo ahubwo kiruta uko cyari kimeze kuko uyu munsi nanjye ndajya mbaza ni wowe uvugira 23 uyivugira ute kandi shebuja wa yavuga ati nta umuri nabo bantu ibi bintu biri confusion ariko abantu bagomba kubitandukanya bakumva uburemere ufite bwa nepi make na mushobora
ukurikije uko Kagame yabyitwayemo byaba uko yari yagiye muri Angolejo n'ubu ngubu akaba yagaragaje uko abitekereza kuri France 24 ameze nka wa undi wa munyarwanda wavugaga umwami yari yahaye inka kandi ngo ubundi batari bagenewe inka bari bagenewe intama umukonseri waramubwira ati nyabone buriya ntabwo umujyanama we w'umwiru bati ntabwo bariya ntabwo babahaye inka babaha intama nuko baramubwira ngo bamutegeka kuyigarura ati mbere y'uko nyikugarurira mwami ndagira ngo ubanze wasame ndebe mu kanwa ati sinashaka kureba nk'icyo ati ndagira ngo ndebe niba ufite indimi ebyiri urubwa n'inka n'urubwa n'intama none rero Kagame nawe agize indimi ebyiri urushyigikira MVTUA n'uruyihakana ku mugaragaro byonyine urebye ibyo Biruta yavuze kuri Twitter ye avuga ati Congo irimo kwiteri irimo gutera akaduruvayo tekereza igihugu kirimo gutera akaduruvayo ubwacyo kigatera akaduruvayo k'imyaka 28 n'ubu bakaba bamaje kugwiza miliyoni zirenga esheshatu zapfuye kugira ngo itere akaduruvayo none gatete muri Nations Unies ati abarwandofone barapfuye barashize Kagame ate abajyanye abo bantu aho ngaho uko bakase niba bashaka kubagira abanyarwanda ntibagore n'ubutaka bwabo byose tubijyane none uyu munsi ati n'abakongomani nta n'icyo u Rwanda rubashakaho ibyo ni byo twamye tuvuga bwa mbere tugitangira tuti Congo ifite imipaka ihana imbibi n'ibihugu 9 buri gihugu cyose ku mupaka kiba gifite abantu bavuga ururimi hakurya no hakuno ku buryo ntabwo Congo Brazzaville izaza nihagire umuntu uvuga iringara ikinshatu uzakubitwa ntabwo Congo Brazzaville izaza kuvuga ngo abavuga iringara barashize ngo barahagurutse bagiye guterayo muri Sudani ni kuri Sudani ni uko ahariho hose aho umupaka uri abaturage baba bavuga indimi impande zombi ntabwo n'umureba y'ukuntu u Rwanda rwiha umwihariko wo kuvuga ko umuntu uvuga ikinyarwanda wo muri Congo narwara nagenda yiruka agasitara u Rwanda ruzajya gutabara kubera ko azaba yakomerekejwe ntabwo nshyigikiye ko abavuga ikinyarwanda muri Congo bahohoterwa rwose rwanateje urangi neza ibyo sinangira ariko kuvuga ko ibyo bizaba bireba u Rwanda nk'aho Congo itagira abayobozi naho Congo itigenga nk'igihugu kigenga uretse gusa ntabwo ari ubwa mbere babikoze
none epi make ntabwo ari guca mu ijambo twavuga ko u Rwanda rwivanze rwitaye mu mata nk'isazi kubera ko umuryango w'abibumbye ni u Rwanda ruvugira M23 Claver Gatete si rimwe si kabiri ndabibaza nkabibereka muri Angola ni Kagame wagiyeyo ntabwo ari M23 turaza kubigaruka mu kanya muri federute cyangwa roadmap siege zose internationale ni u Rwanda twavuga ko u Rwanda rwitaye mata nk'isazi rukijya mu kibazo cya Congo Congo itarutumiye Kagame aravuga ati naferiza abakongomani ntacyo tubashakaho ni abakongomani revendikasiyo zabo ni iz'abakongomani none u Rwanda rwitaye mata nk'isazi bwana epi make na mushobora
ntanubwo ari nko kwita ntabwo ari ukwita mu mata nk'isazi ahubwo ni kwivanga ku buryo buteye ubwoba kwiterera mu mata nk'isazi ni akantu gatoya iyo saza ushobora no kwifata gutyo ukazajya impande ho gatoya zo ku kibazo kigakemuka utabonye iyo sazi muri ayo mata yaza kuyanywa kandi ntihagire icyaba ariko u Rwanda uko rwitereye muri Congo ni mpatsa ibihugu ni politiki ya mpatsa ibihugu amfite yo kumva ko erega urebye ibyo bashatse gukora mu Burundi n'ibyo bashatse gukora muri Congo urebye ko mu Burundi bo bashaka gutembagaza leta kompletoma kugira ngo Kagame yishyirireho uwo yishakiye hano muri Congo akaba ari yambeba yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye ariko kera akari kera ubu ngubu u Rwanda rukaba rutegereje tuzahavana inda y'akabata kubera ko pamfete biragaragara ko Kagame yanze kuvirira umutungo ajya kwiba muri Congo arabizi ko mu Rwanda nta kintu nta kintu baproduza nta kintu na kimwe kigaragaza ibyo birwa birata n'abavuga ngo u Rwanda rwatembeye rwazamuye amazu ama etaje amazu arengerana imihanda ikubuye ibyo byose je pense ko iyo bataza kugira umutungo wa Congo ntabyo bari kugeraho kabone n'ubwo bari babahaye imfashanyo nyinshi bagiye bazishyirira mu mifuka bagira gute ubwo rero akaba ari ka kaboko ngo kagatoki kamenyereye kuko mbaga uragahinye we ntabwo yumva yabo atabonye amabuye y'agaciro yo muri Congo akaba ariyo mpamvu ubu ngubu igitutu
amabuye y'agaciro ntuyinjemo cyane tubaza kugeramo muri federute nayo arimo uburyo agombye kuba ekonomi integral regional kugira ngo hatongera kuba ubujura bw'amabuye y'agaciro turaza kubakomoza kuko nabyo biri mu masezerano y'u Rwanda wakomeza aho ngaho kuko nagira ngo nacyo ukimenye ko tugifite kuri gahunda
nibyo dukoreba mu minsi itarenga itatu yonyine mbere y'uko Kagame ajyayo yavuganye na biriya binyamakuru byo mu Rwanda icyo nakwita radiyo televiziyo y'u Rwanda n'abandi banyamakuru bose uburyo yavugiye mu bintu turawagira ngo niwe buri ngoma wagira ngo ni buri ngoma bateretse hariya kugira ngo avugireyo mu bintu aragiye angora agiye ari uprezidanta ya emuveni tura kubera ko Congo irwana na emuveni tura yari uprezidanswe yahagarariwe na Tshisekedi perezida Tshisekedi aragenda nta nubwo yabahagarariye gusa yaranabasinye yavuga ko bagomba guhagarika imirwano kubera ko nta emuveni tura yari ihari ari abaperezida yabarurenzo yaramubwiye ati genda ubwire baraba abahungu bawe bahagarika imirwano mutayihagarika ndabimirimo Tshisekedi yabivugiye muri Times mu kinyamakuru cyiza Times ati niba badahagarika emuveni tura imirwano izaba hagati y'ibihugu bibiri kandi bazabyirengera yarabivuze neza Claire Hennet bagomba rero kuba barahuriye nawe hariya bakongera bakabimusubiriramo akavuga ati banza ishyamba ritakiri ryeru aremera agakoperetinga aravuga ati njyewe bariya abahungu kubera ko mbafiteho ububasha ngiye kubahamagara mbabwire bave mu birindiro byabo nk'uko aba bagabo babintegeka arabivuga ariko wenda kubera ko batari bakoordinatinze ibiganiro neza uri ingoma yivugira ibyeye mu veretoribivuga ibyayo ko ntaho bajya nk'uko amaze kuvuga indigisi na biruta avuga ibye je pense ko ubungubu biruta atakongera ngo ashyire amanga ajye kuri twitter avuge ko ibyo Kagame yavuze kuri France 24 ari ibinyoma ko Kagame ari mu gushaka populisme kubera ko yavuze ko impande zombi zigomba guhagarika imirwano hanze turabona bazubaye bashwiragiye bakurikije ibyemezo abantu babafatiye bababwira bati mugomba guhagarika iyo ntambara nta kundi byagenda amfete babuze icyo bavuga na Kagame ubwe uretse gusa ko hari aho nabo ni mu bantu bajya bavuga ko Kagame atazi ubwenge icyo atazi ni ugukunda abanyarwanda no gukorera icyagirira akamaro abanyarwanda ariko kumenya icyasohoka ubutegetsi bwe kumenya uko yabibera kumenya uko azinga umurizi iyo rwakomeye arabikora ntabwo ari kuriya Kagame twari tumuzi ntabwo ari kuriya ari kugenda agacerembe uretse ko byarabaye muri 2013 ubwo bakubitaga emuveritua nawe nawe ni kuriya yabigenje nta kintangaza rero Kagame kuzinga umurizi arabizi kugira kwirarira no kubeshya no gukangata arabizi ariko no kumenya kurengera inyungu ze bwite sinzi niba ari n'inyungu ze sinzi niba ari n'icyo bizamumarira nabyo arabizi bwana Serge ndumva ari icyo navuga
epi make ibyo uvuga nibyo kuko ingingo buri munsi mba ndi kuri radiyo itaha buri mugoroba turanabiganira ntabwo ari wowe gusa ubivuze n'abagenzi banjye Chakambanda Baraka ndetse na François Mutuyemungu twajya tubiganira ibiro bya perezida João Lourenço byaravuze bati je le président d'annoncer que nous avons eu des résultats positifs à notre avis, en ce sens que nous sommes mis en accord sur un certain effet, yibibibazo na magambo yasohowe ya Lorenzo avuga ku cyemezo cyafashwe bivuze kunahere kuri Twitter ya Lorenzo nta kintu vensabire cyarakwiye kuvuga akweshininga mediateri w'ibi biganiro ni n'agasuzuguro kumva yuko uvuga ngo nta kintu cyakorewe ngora guhagarika imirwano nta byakozwe nta n'ibyavuzwe kandi tweet ya Lorenzo ibishimangira ko bageze kuri resultat ziri positive kandi muri sante yavuga ati twemeranyije ko dukora cesereve ejo muri rero conference de presse ya yakozwe na vice premier ministre yaravuga ati twasigaye muri Angola dutravaye kugeza 4 du matin ubwo urumva yaravuga ati kugira ngo dutravaye ira federute byatuka amasaha menshi kugira ngo kugera 4 du matin muri ya conference twabonye ya Felix ya Kagame ya Lorenzo iriya conference yabaye mbere yuko bategura federute ni nayo mpamvu mu biganiro byacu bya nijoro kuwa gatatu niba nibuka yari kuwa gatatu twibaza tuti nta communique turimo kubona ni gute abakuru b'ibihugu batatu baterana tukaba nta communique tubona nabonaga amashano y'abakongomani avuga ati ni gute abantu baterana nta communique turimo gukoreshereza tutari ku bundi iyi nama zahuye ni gute nta communique ufite isoza inama en fait ikintu cyari gihari ni uko abaministre ba affaires étrangères n'abatekinisiye basigarimo gukora iriya federute ariko muri communique yabaye mu itangazamakuru muri presse ngibiri byatambutse bivuzwe na Lorenzo bivuze ko ari ibintu officiel federo tutareba ko mu kanya Chantal Nyanyi mbere ko mujyaho Kagame kunari umubeshyi kandi binumvikane ari nabyo abakongomani bavugaga ejo bati ba Rwanda bazana Rukuta bivuga ko abanyarwanda ni ababeshyi n'ababinyoma kandi umuco w'ikinyoma abanyarwanda kuko I'm sorry kuba mbivuga ndi umunyarwanda mu byihanganire dufite umuco w'uko tutavugisha ukuri turabeshya turi indyarya turiyemera twihagararaho abanyamahanga baratuvumbuye cyane cyane nk'abaturanyi bacu abarundi batwo turi indyarya abakongomani barabyivuga ko turi indyarya abagande bo sinabimenya wenda muzabimbwira abagande nabo benshi simbizi tuzabimenya abatanzaniya sinzi ukuntu badufata baravuga ati umunyarwanda ntugimenya niba yakubwije ukuri niba yakubeshye ikintu mwumvikanye avuga ko yacyumvise ukundi abakongomani mu kwisobanura cyane ejo bavuga bati mureke dushyire ibintu mu nzira yabyo byumvikane kugira ngo bigire inzira birimo kugenderamo ntabwo babikoze kuko batazi barimo kuvuga ariko kubona Vincent Biruta abyuka tweeting ati Congo irimo irasaba kwica inzira y'amasezerano twemeranyije iyi ni populisme barimo gushaka yo kudashyira mu bikorwa iyo tumvikanye Kagame amaze kubivuga hariya Chantal Nyange ndagira ngo nguhe ijambo nawe utubwire uko urimo kumva ikinyo kiganiro turimo tuganira n'amagambo ya Kagame yivugiye none turebe umubeshyi ninde hano kuri mugoroba abantu bafite icyizere muri Kagame baba rwandofone bamwishyiramo icyizere arabatamaza ati ntacyo mfana namwe muri abakongomani aferi za Congo ni za Congo ngendi mu Rwanda naba mbashaka biki ko nta aferi mfitanye namwe gerageza umbwire icyo wumvise ahangaha muri iyi interview
Rwose sabaje kuna ijambo ese dufate iki tureke iki turi kubona une feuille de route est bien précise hari byanditsemo bigaragara neza noneho ku rundi ruhande iyo feuille de route abanyarwanda bakayifata bakayitransformamo ibindi bintu bo bishakiye ndatekereza neza ko ahari wenda niyo message bashaka guha abanyarwanda bari mu Rwanda bari mu Rwanda abadafite wenda uburyo bwinshi bwo kuba babasha gukurikirana ibyo bintu ukuntu bigenda iki cyose noneho bazensa birutaka bariyo mpamvu babyuka mu gitondo bagashyiraho ibintu bya za Twitter nka ziriya bavuga bati reka da aho babaza bati ko mwasinye none bukaba bukeye intambara zikomeza byifashe bite kubera iki mudahagarika intambara bensa ati reka da ati mu masezerano yakozwe hariya ntabwo guhagarika intambara birimo ntabyigeze bivugwaho na gatoya kabivuga uko byumva rero kavuga uti ariko se aba bantu ni iyihe mesaje batanga bashaka gutanga clairement ibintu barabyemeye iyo feuille de route yaranditswe bati ni uguhagarika intambara no kuva mu birindiro murimo sa condition iki kintu naragikunze cyane sa condition nta kuvuga ngo hari izindi negotiation nta kuvuga ngo hari nta condition nimwe donc muhagarike imirwano muve no muri ibyo birindiro muri njye kuvugaho nibaza M23 egare Kagame nk'uko tubivuga ko Kagame yabitakanye n'uriya munyamakuru akaba ari kuvuga ati reka da abo bantu ntacyo mpana nabo muri make niko yavuze ko ari abakongore ko ari abanyarwanda ariko nta hantu ashuriye nabo none se Kagame arajya muri ibyo biganiro asinya hande nimba ku ruhande rumwe agenda bagasinya hakabaho izo feuille de route ubundi noneho ku rundi ruhande akongera akagaruka atabo bantu ntacyo mpana nabo kandi uko bigaragara niwe chef d'affaire wabo ukumva nyine nk'uko wari urimo ubivuga Serge ukumva harimo ibintu byo kurimanganya byinshi cyane ariko ikigaragara neza ni uko Kagamungu ari we ubiri inyuma byose yabyemera yabitarutse akavuga ati abantu simbazi n'abakongore ntacyo mpana nabo yanabyemera nk'uko Kambanda yabivuga yanabyemera byose ni kimwe kubera yuko yaravumbuwe biragaragara yuko ari we uri inyuma ariwe nyiragateza ntambara mu karere se gateza ntambara mu karere ku buryo rero mbona nta rundi buvugiro barahaguruka batubeshye barahaguruka batange mesaje bashaka ku muturage uyu nguyu uri mu Rwanda uyu wa Rwanda rwa Gisese bagira ngo ahari bamuhe mesaje bo bashaka ubwabo kugira ngo bumvikane neza yuko ikibazo kiva ku bakongore ariko ntabwo ikibazo kiva ku bakongore ikibazo kiri muri Congo ariko icyo kibazo n'u Rwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda reka no kugitira u Rwanda rwose kubera yuko n'agatwike gatoya cyane kari mu Rwanda kari hejuru y'ubutegetsi buri mu Rwanda kari hejuru y'ibyo bintu byose ku buryo rero ariko nari ndi kwibaza nti dufate iki tureke iki twebwe nk'abaturage aba ngaba ba rubanda rwa Gisese kadufata iki tureke iki ababasha kumva rero bagerageze kureba nyine gukurikiza njyewe ibivugwa inyuma y'iriya feuille de route twabonye njyewe mbona nta kintu bivuze cyane kubera yuko kagaraza avuga ibingibi biruta azavuga ibingibi undi azavuga ibingibi ariko ndatekereza neza yuko ondo so panche kuri iriya feuille de route yasohotse muri iriya nama yakozwe uko bari barimo ari batatu mbombokaga n'umukuru wa Kongo n'umuhuza wabo ndumva ari cyo kintu twakwibanda mu cyane naho ubundi indimi zari igihumbi
ndagira ngo duhite tuyijyaho ariko na mbere yuko tuyijyaho nicyo yemeranya ati CCRF igomba gukorwa n'ibice bibiri bitandukanye n'uko arimo kunyomoza umukozi we Vincent Biruta aho ngaho niho nagira ngo ngubaze mbere yuko dutambuka
ya birumvikana neza nyine ni za message nari ndi kuvuga nti izi message bari gutanga umwe ko ari kuza akavuga iki ngiki undi akaza akavuga iki ngiki twebwe nka rubanda rwa gisese katwumva izo message turafata iki tureke kumva rero umwe araza avuguruza undi none se dutegereze yuko noneho ejo Vincent Biruta azongera akaza akavuga ati ibyo umukuru w'igihugu yavuze mu itangazamakuru y'ibi n'ibi ntabwo ari byo ahubwo dore mesaje natanze n'iyi ahubwo ndatekereza neza no gushaka kugira ngo baducangacange twebwe noneho ntitumenye ibyo bari gukina mu kugira ngo tudasobanukirwa kandi n'ubundi ndatekereza neza yuko ariho bishya bishyira bigana
ya urakoze cyane Jove wa mungu nibyo yitwa Christopher Tundura ndetse gari cyo wambazaga ubaza Vice Premier Ministre akaba na Ministre w'Affaires Étrangères niko yitwa reka turebe Federute ibikubiyemo twihute none tubigarukeho Federute rero irisobanura ubwayo iri clear iratumoye harimo ibintu byinshi birimo bice bigera kuri bitandatu icyo cya mbere kiri mu gice kivuga normalisation niho niba mureba neza aha baravuga ngo ceasefire ya hostile immediately withdraw from M23 bagahita bavuga ko ni immediate bivuga ko ni kano kanya rwose ntayandi mahitamo M23 igomba guhagarika imirwano igahita ikora withdraw immediately ni bande bagomba kubirebera neza ni DRC n'u Rwanda ni ISGR na East African Community kuko mwibuke ko hari n'iriya brigade ya East African Community igomba kuzariya kugira ngo ikurikirane kino kibazo iyo ni muri nuza ni ingingo ya mbere bahereyeho ikintu cyo gukora kunormaliza political and diplomatic relationship between DRC n'u Rwanda ni bya bindi twanavugaga nijoro mutuye mungu tuvuga ikintu cyo kongera kunormalizing umubano nyine abantu mu kuvuga ariko se DRC imenye ibintu birimo kuvuga yaba itekereza rwose ko bino bintu u Rwanda rwiha agaciro biri mu masezerano hano biri mu nyandiko biranditse ndiza ko murimo kubibona ahandi nanone nuko mubona ko uvuye hariya ya sifa yo guhagarika iby'imirwano M23 ikava mu birindiro yafashe no muri poste zayo igahita ijya muri position ya Nairobi icyo bita ngo Nairobi Fano Communique ariko namaze kubereka ko Nairobi agreement zihari niriya programme integration yo gusira mu buzima busanzwe ntabwo ari kujya muri leta kandi bakavuga ko ni immediate bigomba guhita byubahirizwa ako kanya Wiringoma aravuga iki Kagame aravuga iki Vincent aravuga iki ko mu byo guhagarika imirwano nta byavuzwe ngiyi communique ndiza ko mubona hari ari mu mutuku nahara yitinze kugira ngo mwabone neza iyo manutse hepfo gato aravuga ngo kurwanya FDL na CNRD na FRN na Rudurunana niyitwa ngo ni FPPH abajyarugamba abo bose ni imitwe ngo y'abanyarwanda iri hari muri Congo bagomba gushakisha uburyo bayirwanya hepfo imanutse gato mu cyatsi bavuga ngo ni ugukreyinga kondisiyo yo gutaha kw'impunzi create the necessary condition for the retour of refugees. Hariya mu cyatsi murayibona Chantal murimo murayibona okay so urabona ko iyi ni kuri mu nyobozi ya tubaganiriye ingingo ya mbere iratomoye Vincent Biruta biherahe ngiriya birimo kandi yabihakanye reka tujye ku yindi page kugira ngo byumvikane hano indi page irasobanura nako indi page nayo iza ikurikiranye n'iriya ni muri ya programme ya y'ingabo za FDLR z'uburyo zigomba kurwanywa nyine cyangwa hari niho nasobanukiye neza kuko baravuga ngo FDLR igomba kujya muri ya coordination ya presence of ICGLR and the Nairobi process. Bivuze ko rero abarwanyi ba FDLR nabo bakwiye gushyira imbunda hasi bakajya Nairobi muri ya dialogue y'i Nairobi hakaba process yo kubasubiza mu buzima busanzwe. Turacyari mu ngingo ya mbere. Ni bya bindi Christopher Rutundura yavugaga ejo ati turakomye fuwa u Rwanda rwavuze ko rwiteguye kwakira iki impunzi. Impunzi harimo ibice bibiri, harimo abarwanyi, harimo n'abafite intwaro. Bivuze yuko mu cyumweru gitaha cyangwa mu minsi iri imbere dukwiye kumva hari representa wa FDLR i Nairobi uzaba wicaye hariya mu bantu bagiyeyo. Nk'ibiriya biranditse bagombye kugira presence hariya bagakurikizaho process ya Nairobi. Process ya Nairobi ivuga iki? Sinzi niba ari kujya hariya, ariko process ya Nairobi yavugaga ko ari imitwe y'abayitaranje yo igomba kubaha ibisabwa itabisabwa ikaraswa. Ariko reka tubireke kuriya, tuzabigarukaho tubibonye, kuko Nairobi nayo yavuze ko imitwe yose y'abayitaranje igomba gushyira intwaro hasi. Ntigeze mvuga izina, ariko kuva bayivugamo hano ko nayo igomba gukurikiza programme, ndetse bakurikiza programme ya ICGR and the Nairobi process, tuzabireba tubibonye. Tujye kuri ku ngingo ya kabiri y'aya mahame ya Rwanda cyangwa Les Accords de Rwanda. Bavuga yuko bagomba gukora gupreventing abantu bavirotinga territorial integrity cyangwa abantu bahungabanya barenga ku mabwiriza ya territoriale z'ibindi bihugu bigomba kujya muri ICGLR nanone nk'uko byavugwaga hari. Ariko ibyo se porta twari tubimenye, reka turebe kuko komisari isanzwe iriho, turebe icyo bavuga kuri iriya page. Kuri iriya page ingingo gatatu bavuga ikintu cya verification n'ikintu cy'ubwubahane ku bibazo baregana hagati ya Congo n'u Rwanda no gukurikirana ibirego, wenda support of abateri inkunga ya M23 na n'ubufatanye bwa FDLR kugira ngo budakomeza kubaho. Bya birego Rutundura avuga ati turegwa yuko dukorana na FDLR Rwanda twarirwa ko rukorana na M23. Iriya ni verification yashyizweho igomba guhita ikurikizwa immediatement. Iyo uje ku rundi ruhande biri mu magambo y'icyatsi murayibona immediatement. Hano baravuga ngo ekipe ziri muri iyi gahunda the team should be supported by the commission nanone yo muri ICGLR igomba gukurikirana i joint verification mechanism na MONUSCO kugira ngo basupportinge umutekano na logistics cyangwa ibintu birana na logistique maras muri iyi gahunda. Biri kuri iyi ngingo ya gatatu. Ubwo turimo twenda turagira ngo twereke Vincent biro tibi narimo kubeshya ngo nta bintu byavugiye hariya ntabyo babonye. Ku ngingo ya kane baravuga ko byo biri mu cyo bita programme ya short term. Harimo gahunda yo kuvuga ngo ni uko accelerera implementation of disarmament demobilisation. Murayibona biri mu cyatsi ara ku ngingo ya kane nanone. Iyo uje ku rundi ruhande niho navugaga ni iyi gahunda irimo amakashi menshi. Harimo guverinoma ya DRC, harimo international partners, imiryango mpuzamahanga such as UN, EU, hari n'andi ntabwo ndi kubabona neza kuko niho reka wenda mbegeze gutya Chantal ngukuyeho kugira ngo mbibone neza. Harimo guverinoma ya Congo, harimo international partners bivuze imiryango mpuzamahanga, harimo RONI, harimo EU, harimo World Bank, banki y'isi n'abandi. Bivuze ko amafaranga azaba ari koroza muri gahunda barimo kutubwira ngaho. Reka tujye ku ngingo ya gatanu. Ku ngingo ya gatanu baravuga bati aha nako ni ingingo ya kane ikomeza. Hariya baravuga ngo bavuga ibintu byo kudesarma no kwintegra abantu muri komunite zabo bakajya muri za rehabilitation na stabilisation, ibyo bita ngo ni DDRCS process and the release of resources pledged by the donors. Bimwe by'amafaranga navugaga yazava mu mabanki n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo afashe abantu bashe gusubira mu buzima bwabo busanzwe. Hepfo imanutse gato baravuga ngo ni ugu create a condition for the return to DRC of fighters for M23 bari mu Rwanda babarwanya M23 bari mu Rwanda current magingwa ya bazagarurwa muri Congo imanutse gatoya mu mutuku baravuga ngo review of implementation ya fait de route iri konjwe n'abari muri gahunda ya DRC naba yinyeshyama za muri DRC cyangwa M23 bari mu gice cya Runiga ni fraction ya Runiga uri mu Rwanda magingwa ya kuva tariki ya 28 ndakeka wenda sinzi impamvu bavuze ngo tariki ya 28 z'ukwa 10/2019 nibwo ari bwo yemeye ko ashaka gutahuka Runiga harya Runiga yitwa nyirinzize mu nyandikire mu nyibutse ntabwo nibuka Jean Marie si, I don't know Runiga izina ntabwo arimo kuza ariko ndaza kureba mu kanya cyangwa nyandikira Runiga yiteguye gutahuka urabona hano mu butuku bavuga yuko yiteguye gutahuka n'abakombata be cyangwa ingabo ze mu Rwanda ni bande bazakurikirana iyi ngingo ya kane ni guverinoma ya Congo n'u Rwanda ni ICGR ni United Nations for High Commission for Refugees #CR igomba gukurikirana iyi ngingo ya kane kugira ngo aba barundiga batahuke bagusubizwe muri Congo hasi nanone mu muhondo baravuga ngo review ndetse no ku implementing agreement regarding return ni ibintu byo kuvuga ngo gukurikirana no kureba ko bigenda byose mu bwubahane itahuka ry'impunzi rigaruka aho bagomba kujya aba barundiga bagaruka muri Congo aha reka tujye ku ngingo ya gatanu ndakeka tugezeho cyangwa ya gatandatu ya gatanu kuri iyi agreement ni ingingo ya gatanu tugezeho kuri ingingo ya gatanu rero na mbere yaho gatoya hari aho umucyatsi nukuye Patriare Zirema bari aho me groupe nukongera gucura abo bantu b'abarwanyi bafite ibirwanisho babatahana mu bihugu byabo by'inkomoko ni bibiri twavugaga donc iriya ngingo ya kane yajyanaga n'ingiyi iri hariya hano nanone ku ngingo ya gatanu ingingo gatanu y'amasezerano aka ni Bishop Jean Marie Runiga urakoze cyane ejo bwa mungu ingingo gatanu irakomeye inayiharayitinze mu muhondo iravuga ngo ni promotion of economic partnership between state and region ni bimwe twavugaga bya economy n'ubuhahirane n'uguhahirana kugira ngo bashyireho region mechanism yo kurwanya to combat illegal exploitation of natural resources kurwanya abantu basimagurenga mu bintu by'amabuye y'agaciro cyangwa ubutunzi bwa Congo niyo mpamvu twibaza tutari kuri gute i Rwanda muri Angola bajya kuganira bakaganira ku bintu bya mineral resources cyangwa amabuye y'agaciro iriya ngingo gatanu ni ikisobanura ko iyi mekanizime igomba gukurikirana kugira ngo irwanye i promoting double ubuhahirane bwiza partnership ikiro mekanizime yo gukontrola irwanya abantu baba bakora ibyo bintu byo mu mabuye y'agaciro n'ibindi byose iyi ngingo izashyirwa mu bikorwa n'abandi daboro ni ingingo yo mu gihe gitoya iri muri shatam bakavuga ko abazashyira mu bikorwa ni region mechanism ICGR na East African Community Members kuko niho East Africa niho DRC ni amabuye y'agaciro yose ari muri East Africa ari muri Congo katujye ku ya gatandatu tugiye kurangiza kuri iyi topic gato mwihangane ya gatandatu iravuga ko ngo ni irarebana na implementation na roadmap na rebuilding trust between partners muri Nairobi process ni bimwe twavuga byo kujya kubaka icyizere mu banyamuryango bitabiriye ibintu bya Nairobi process n'ibindi byose ni ibintu byo kubaka icyizere ngaye nguko rero ingingo ngiye kuyivuga twihuta nagerageje guharayitinga by the way ninjye wagiye ukora tureya tuntu amabara mubona it's my iyi ni urupapuro rwanjye ni buroyo yanjye nigihe waharayitinze kugira ngo ndebe iby'ingenzi nasikanize mbona mari ku nawe ugiye kubisoma kubibonera ibindi by'ingenzi nagiye rero ndebera ibyo navuga wenda mbona biri importa cyane ni nabyo birimo cyane so murabona rero ko iyi ni roadmap batubwiye irahari ntabwo ari fake murayibonye turayiganiriye ahubwo no kwibaza wayi mu Rwanda ikintu cya fake news bagikunda kugikwirakwiza bati nta kintu kiri hariya nta kintu twabonye nta kintu twashyizeho umukono ariko ngiyi murayibonye epi wake namushobora reka ngarukeho umbwire uko ubonye i roadmap mvuze ibintu byinshi cyane ariko nawe wagira ibyo wenda uvugaho muri izi ngingo eshatu zigaragaza ko ndura yavuze ati twamaze amasaha n'amasaha dukorera i roadmap cyangwa fait de route twemeranyije ibi n'ibi buri ruhande rwari kwiye kuba satisfied mu byo twumvikanye ariko Versailles rutati hacyo twumvikanye ibyo mu kuvuga ni ibintu mwahimbye ushaka kuzana ibintu bya politique populisme kugira ngo kandi urizembo leza ko twumvikanye izakora mumvikanye nazi tubwira ati hugo urakora politique populisme kugira ngo urizembo ibyo twumvikanye jamu ryanjye bwa repe mate
urakoze bwana Serge kubutuzaniye iyo roadmap uko bayiganiraho biragaragara ko harimo ibyo bagenda bo birumvikana kandi biraboneye ariko ikigaragara nuko ntabwo binogeye u Rwanda ukurikije ibyo bavuze kuva iyi ntambara yaba yatangira ntabwo bibanogeye ni nayo mpamvu wumva bakaba rero barimo kuvuga ibyabo ba biruta akavuga ike runiga akavuga ike kandi bose bari under control ya Kagame bose bayoborwa na Kagame ari we ubaha ibyo kuvuga n'ibyo ubabwira icyo gukora ubwo rero ndumva ari ukugira ngo babikoze mu rwego rwo kugira ngo batujijishe tubure icyo dufata n'icyo tureka no kugira ngo banateshe umutwe abakongomani donko bo babona bari mu kubona icyemezi urundi ruhande rw'umwobo u Rwanda rwabashyizemo batekereza ko uwo mwobo bari mu kuvamo ariko bakavuga bati reka dukomeze tubacanganyikishe be kumva ko nta espoir bafite ariko ikigaragara byo abarepresenta u Rwanda bagomba kuba bari bagiye barangije kwiranda biragaragara ko ntacyo bakozemo sino ntabwo bari kubura imitego kubura utuntu bashandikisha ariko biragaragara ko nta kintu kirimo kibarengera cyangwa kizabajyana aho bagira yewe nabira byo kuvuga ngo kugira FDLR ntabwo nibaza kandi n'ubushize narabivuze ntabwo nibaza niba ari u Rwanda rukeneye ko FDLR itaha kubera ko iteka n'ibihe byose iyi myaka 28 irinze ishira u Rwanda rwabigize urwitwazo kugira ngo rubone uko rujya gusa wa Congo rubone uko rujya guteza akadumvayo sinumva rero umunsi bavuze ko nta FDLR nta muntu n'umwe wa FDLR uri muri Congo u Rwanda rwabyungukiramo sino uhereye uko FDLR yari imeze kera abenshi nka 80% bose bigereye mu Rwanda sinumva rero ukuntu bavuga ko FDLR igihari mu Rwanda kandi nta nubwo mbona ukuntu u Rwanda rwakwirwa rurira niba bavuga ko mu Venetrua ntacyo bapfana uwo ingabo za Congo uwo ari we wese zakwifashisha kugira ngo zirwanye umwanzi wabo wa mu Venetrua niba mu Venetrua idakomoka mu Rwanda u Rwanda rurinzwa n'iki kuki bigora kubyemera ko Congo uburyo bwose yakwifashisha kugira ngo izivu n'umwanzi byaba ari legitime ibyo rero biragaragara nuko batakiye neza iyi fedo ute uko bimeze nta kintu na kimwe bari bivanemo ahubwo n'ikimwaro ni uguti bari imbere y'amahanga akaba ariyo mpamvu batabyishimiye ariko ku bakongomani biragaragara ko ari ikintu cyiza na ndetse no mu karere kose natwe ubwacu twari tugiye kubishyigikira kubera ko amaherezo kariya karere gakwiye kuzabona amahoro kujyanye natwe twese tuyabone ibihugu byose bituriye kariya karere bibona amahoro ndumva aricyo navuga bwana Serge wakoze
epi mati urakoze tukiri aha ngaha nyine ku inyeshyamba nyine za FDLR muri Congo zimaze imyaka myinshi kandi leta y'u Rwanda n'uyu munsi by the way abakurikiye iriya reportage afekira kiganiro Kagame arimo kuri France 24 urumva baramubaza 23 agahita avuga bari buri gihe ni chantage ja n'urwitwazo yabonye kuko hari abatwira bati Kagame byanditse na CDH yashaje yashwara dutse bashyira muri disque zagize ivuze urusaku iyi inama ya Nairobi yateguwe na yuriya mushinga ivuga yuko nayo ifite equipe intelligence igomba gutrackinga no gufightinga abatazemera gukira intwaro hasi ariko se abemera gukira intwaro hasi nabo nabwo ntabwo bisobanukiye by the way iyo umuntu avuga ati nshyize intwaro hasi nuko avuga ati mvuye mu kibazo cy'intambara nyobotse inzira y'ibiganiro u Rwanda ntabwo rukoze ibiganiro ntabwo ndi umuvugizi w'abantu bari mu mashyamba ya Kongo ariko umuntu yanakwibaza atari ku bundi wa mugani Kagame yarivugiye ati iyo FDL twarayiranduye ntibaho Kabarebe yaravuze ati ntabwo yamara amasaha abiri ku butaka bw'u Rwanda ubu ivuye magingo uyu munsi bavuga yuko u Rwanda rwugarijwe nayo wavuga ayo makumyabiri na gatatu bakavuga ati niyo twugarije ndetse ikorana na MONUSCO ikorana na leta n'ingabo za nations ni na FARDC ikintu Kabarebe yivugiye sumbira igihe cyo yariya i Rwanda muri Angola atagaragara ubona ameze nk'umuntu wijimye wa mugani ariko kuvuga ngo sumbira igihe umujyi avuga ati ntibaho ntiyamara amasaha atatu ku butaka bw'u Rwanda mushiki wabo ati mutekane muribuka igihe yabivugaga icyo gihe ubu uyu munsi abantu babwiye abanyarwanda ko batakibaho nibo bavuga bati barugarijwe nibo bashimutse abasirikare b'u Rwanda ku mupaka babasirikare twabonye nibo batera ibisasu mu Rwanda nibo bakora ibi n'ibi n'ibi epimaki ya Rwanda ngenumve ko rwagakomozaho gasobanuwe kuko uburemere babiha ni ya turufu ni ya narative Kagame yongera agahindagura kuko akina amakarita menshi ariko abakongomani nkeka ko nabo batabyitwaramo neza nk'abahanga iyi narative yayibakoresheje igihe kirekire bamuzanye muri Kongo akora operation umoja wetu akora operation kimya rimwe kabiri akora operation mbata niba rimwe kabiri Kongo yaramwemereye abo mwana bajeyi uriye bakamuherereza icyo ashaka reka na Kongo yasemereye ko Kagame abakubita ikintu bahoze bamuha bati ngo birangiza muri Kongo igihe cyo kuvuga ngo niba ari cyo wumva utekereza
oya rwose ibyo byumvuga n'ibyo wumva natarije kubera ko abantu nta muntu ubibagirwa uko u Rwanda rwabonye uburenganzira bwo kujya kwica abo bashaka buri munsi kandi bajyayo barangiza kubica bakabafotora bati dore FRDC dore ingabo za Kongo zahagaritse kanaka zishe kanaka batwereka amafoto buri munsi abakongomani jo panze ko icyo gihe ntacyo babyumvagaho ariko noneho batangiye kubona ko FDL yabaye igikangisho gikomeye cyane kandi ikaba uburyo bwo kugira ngo igihugu cyabo bagisahure kandi bagiteshe n'umuntu uza bagiteshe bagiteshe umutekano ntabwo mpakana ko FDL zabayeho simpakana ko FDL zarwanye no ku mpunzi z'abanyarwanda na n'ubu zigihari ahubwo iyo bari mu kuvuga uko gutahuka kw'impunzi izo mpunzi z'abanyarwanda zikiri muri Kongo baba bazivuga Bwana Serge ntabwo nigeze nibona muri iyo feuille de route nta n'ubwo nigeze mbona impunzi za Kiziba n'iza Ruhembe n'iza Nyamagabe izo zose izo mpunzi z'abanyamurenge z'abanyejomba zose ziri muri mu Rwanda izo mpunzi Kagame azemera zire kure arizo za etiniyeri yo kugira ngo ajye kurokoritamo abasirikare bajyana muri izo za operasiyo n'abamurinda n'abagira bate bose ibyo nabo nabyumvise
ibyo birimo ibitahuka ry'impunzi ariko iyo bavuga impunzi bavuga n'abarwanyi ba Runiga ndanze kunyura mu isubiremo gato ariko itahuka ry'impunzi ku mpande zombi rirahari aho ni ukumenya ngo Kagame azavuga ati ariko se abantu yamaze guha amakarita carte d'identité abantu ha pasiporo abantu yamaze guha iyo guhaye pasiporo wabaye umwene gihugu azabasha kubidentifiye ate abantu bamukorera bari mu gisirikare abantu bari mu myanya ya leta bariya abantu bamwe bari mu myanya ya leta bafite ibyemezo bafata muri guverinoma ababyeyi babo bicaye mu makambi ntabwo mbizi kuzajya kuvangura abo bantu uvuga ngo nimusubire muri Kongo abandi nimugume mu Rwanda ni ikibazo nibaza bwa nepimake uburyo cyakemuka ariko barimo rwose ndakumara impungenge aho ngaho
rega n'ibyo bindi bavuga ngo agati kazagutera amazirantoki ukanera imvubirane ibintu bya Kongo Kagame yabigizemo yarabivangavanze ku mugaragaro yabigize isupu ku buryo kuzabisobanura bizaba ikibazo igihe cyose uvuze Bwana Serge abantu bari mu gisirikare bamwe n'abakoronel abandi n'abakapiteni ababyeyi babo baracyari mu nkambi azabisobanura ate abo bantu bazataha he bizagenda bite abenshi bageze i Burayi bitwa abanyarwanda kandi bari abanyamurenge kandi abanyamurenge si abanyarwanda ibyo ni ibintu ntazi uko azabigenza ariko ikibazo yari agikomplite ni kimwe n'abariya barundi bo mu nkambi ya mahamani ya hehe
ariko bo barimo bataha ku bwinshi ndakeka umuntu usigaye mu Rwanda utari mwinshi cyane kuko benshi barimo bataha yagiye ababuza gutaha uzi ko yari pipinyeri nyine yari yaretse tabara ariko baracyari mu Rwanda ariko barimo baranataha sinzi umubare usigaye ariko barataha
byari bikwiye kuba aramye umushoboze ku bakongomani uretse ko nabonye bo n'igihe bashakaga kwitangira barabarashe ku bwinshi kaho impunzi ikwiye kuraswa ibyo byose ni ibintu bigomba gusobanurwa kugira ngo iki kibazo kive mu nzira bwana Serge ntabwo Kagame azajya avuga iki ngiki mu gitondo saa sita avuga iki ngiki ku mugoroba avuga ikindi gitandukanye ngo yumve ko abantu bazakomeza kumwizera erega ni nabyo byabindi abantu bakomeza kuvuga ni gute na Lorenzo azagera harambiriwe ni gute umuntu umuperezida umwe muri kariya gace ariwe bazajya bajya kunga n'abandi ngaho bwakeye bamunze na Museveni bwakeye bamunze na Ndayishimiye bwakeye bamunze na Kikwete bwakeye bamunze na Kabila Peri na Kabila Fisi na Kisekedi ibyo bintu ubwo yumva ari normal cyangwa abanyarwanda bamutsingiza bamukurikiye bumva ari normal ntabwo bumva ikibazo kiri bazumva ko ikibazo kiri kuri Congo koko muri iyi situation turimo iyo basubije inyuma bakumva ya video ya Mubarak bakumva ya video ya disikuru ya Kagame avuga ati tuzajya tujya aho ngaho bafite umwanya munini tugende turwanireyo ese bagira ngo biribagirana bagira ngo abantu bose ni injiji cyangwa bagira ngo twese badufateyo inkota ntitubivuge bari buze kutwica nta erega abantu batari mu Rwanda baba ako kaboko katatugeraho niyo katugeraho byatugeraho bitugoye tuzabivuga ni nayo mpamvu abahari impamvu y'ibintu byose bwana Serge ibi Imana yaradusimbukije icyo gikombe tugomba kubivuga kandi tukavugana n'abadashoboye kubivuga kubera ko bari munsi y'iyo nkota ya Kagame ibi bintu ntabwo abantu bazakomeza kubaho ubwo kuko umuntu abeshye saa sita abeshye mu gitondo abeshye saa sita abeshye ku mugoroba akurikije uko yabyutse akurikije icyo ashaka kwiba akurikije uwo ashaka kwica ntabwo bizakunda tugomba kubivuga kandi n'aba bakongomani n'abandi baturanyi bose bo Kagame abo Kagame akomeza kugirira nabi tugomba kubegera tukababwira ko gahunda ihari afite nta mahoro na make yazigera abaha ahubwo ari uko bakwiye kwifatanya natwe amahoro tukayishakira twebwe tuyakeneye baba ari bo baba natwe
urakoze cyane mu byo nabonye ndabaza bagenzi bacu badukurikiye ku mbuga nkoranyambaga arimo kwereka komanteri ntabwo nigeze mbona niba magambo ya Tsumbiri igihe yaba yaravuze hari uwayonyumuje kuko Vincent Biruta yanyumuje afe yagiye avuga ko Kongo yabeshye ariko kuri kiriya kintu cy'amagambo ya Tsumbiri nta statement y'u Rwanda nabonye yaba Tsumbiri sinzi niba hari uwo yanditse uwaba yabibonye abitwandikira ariko ni ibintu bibabaje nahozemo n'ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda bibyandika ku magambo Tsumbiri yavuze ati ntabwo ariko tubatera ati ni Uganda ibatera niyo igurira intwaro M23 logistique yabo nibo baha byose uwaba yabonye statement wenda ku ruhande rw'u Rwanda ibinyomoza yabimbwira ariko kugira amagingo ya sofari ntayo nabonye reka tugaruke kwa FMA cyari cyo wabonye cyangwa ari cyo wumvise aho ngaho
nibyo numvise nabonye kuri za internet n'ama Twitter ntabwo nigeze mbona direct Tsumbiri abyivugira urwo rwitse ariko nabyumvise ibyo ari byose agomba kuba hari icyo yavuze kandi uramuzi ivugo niyo ngenda no kwishongora ntuza ntabwo natabivuga ntabwo rwose nabirabishinga mvuge ngo baramubeshyera
nako nagira ngo kubinyomoza kuko iyo byagiye mu itangazamakuru nka gutya bitera polemike muri diplomasi nabazaga niba yabinyomoje cyangwa hari aho babyamagana avuga ati barambeshyera uwaba yabibonye atubwira ariko nicyo nagira ngo numve niba ari cyo wabonye anyomoza ati barambeshyera
oya ntabyo nigeze mbona
urakoze cyane Chantal Nyange nagira ngo nawe kuri ingingo mbere y'uko tujya ku yindi ubaze uko nyine federute wayivuzeho gato wenda wigarukeho gato kugira ngo tube twafata indi topic ariko mbere ya federute ubwayo iri hano amagambo ya basumbirigi arivugira amagambo ya Mubaraka Muganga arivugira kwigamba barabyivugira ese ubundi ikintu kikiri ibanga mu Rwanda ni ikihe ko byose babishyize ku karubanda ejo muri kigo Mubaraka Muganga yatubwiraga uko bazabigenza ariko twibukiranye uko yabibutse icyo gihe
niyo mpamvu tugomba kubungabunga umutekano duhereye ku bantu kuri mwebwe buri muntu akamenya uruhare rwe kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe ngira imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha ariko twara navuga ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano Rwanda Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini bivaho byacu tukabirangiriza kandi abamotari nta kibazo bibateye ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi rero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri salo yawe hari umwana dushobora kumugwira hari umugore dushobora kumuhirimira hari televiziyo mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo kandi mubisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga mana yacu rwose dutsindira intambara ku mutima nkavuga ni mana yanjye iri sengesho nturyumve kuko jyewe intambara ndazikene ariko hirya iyo ngiyo none se mudacumuraho imyaka 70 aracyarwana jyewe 55 oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite rwanda eya ntabwo tukigendana n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubundi n'inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu rwanda eya hakamanuka twe tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyiriza insinzi ijoro nizo ngufu z'igihugu cyanyu niyo mahirwe igihugu cyanyu gitanga kugira ngo ariko mugire umutekano rwose ntimukajye mujya gushyushywa n'ubusa bw'abo bantu intambara zasigaye ku ikoranabuhanga YouTube n'ibindi nk'ibyo
yes intambara ziri ku ikoranabuhanga nyine kandi nawe urazikurikira niyo mpamvu baba diployinze hari abantu baba bari hano barimo gusabota reka nshimire bagenzi banjye rwose barimo kumfasha mujye mukubita umweyo nta negotiation ziba zikeneye ahangaha umuntu uje gusabota muri chat room mujye mukubita umweyo ahubwo ndaza gushyiraho abandi sinabyita gushyira ni brigade irwanira ku ikoranabuhanga kugira ngo Mubaraka nabimenye ko Mubaraka natwe dufite abasoda barwana ahubwo nkeneye abavolontari bashaka kurwana hari abantu babaje ahangaha basendingamo virus bagira bate mukubita umweyo rwose nta kubabarira Chantal Nyange nagira ngo nawe ugira icyo uvuga ngaha mbere ko tuba kuri federo tugiye kugera ngingo yindi twihuta pimati yayivuzeho mu buryo buhagije ariko ngira ngo nawe ube wagira icyo ubivugaho mu magambo ahinnye ku byo wumvise ijambo ryanyu
urakoze Serge kongera kunsubiza ijambo kuri iyi ngingo ntabwo ndi buvuge ko byinshi mwabivuzeho ku buryo burambuye ariko ntabwo twagombye kwibaza ibibazo byinshi kuko njyewe ikintu nkunda nanjye kuvuga ikintu ntabwo mbikunda
ikintu kundira kaga nta banga bajya bakira bivuga
erega ibikorwa bafite barabivuga barangiza kubivuga bakanabikora urumva bati tuzabica haza kandi bakabica tuzajya tujya kurwanira hariya Rwanda eya idukorera akazi turagenda twuzuye kagenda tugakora akazi hariya ibyo ni ibintu bavuga ku mugaragaro ntabwo nzi rero izindi fakte tuba dushaka ibindi bintu bindi tuba dushaka takitikiriye roma bijya kugira ngo tujyeho tuvuga tunyomoze cyangwa tugire de dute mu biba biri gukorwa ibyo bavuga barabivuga barangiza bakanabishyira mu bikorwa kandi babivugira ahagaragara bakabivuga isi yose bareba ubwo ngubwo rero numva tutagombye no kubyibazaho cyane cyangwa ngo twigore kuko tuba twarabibwiwe none se nka buriya nyuma y'iriya disikuru ya Mubaraka ikindi wakongeraho ni iki dute zindi washyiraho ni izihe ku biri gukorerwa muri Kongo Mubaraka arashaka ibiraka ashaka ibikorwa byo kujya kurwana nyine kurwanira iyo ngiyo ngiyo nyine iyo emuventi twa nyine bakoresha iyo ngiyo none nta yindi dute baratubwira uko bimeze naho rero ku byerekeranye kuri iriya feuille de route nari natangiyeho mvuga yo la feuille est bien précise nta ngo dimwe ababasha gukurikira n'ababasha kubona n'abafite esprit ouvert ku bundi buryo bo barabona icyo ishaka kuvuga gusa nkaba nagira ngo nyine nibande ku banyarwanda bangaba bakiriritse Serge njyewe niko niba mudaho cyane badashobora gusobanukirwa n'ibyo bintu uko biba bimeze uko biba bigenda nibo twagombye gusibraho cyane tukabasobanurira tukababwira ukuntu ibintu bimeze kubera yuko agatsiko n'abari mu gatsiko barashaka kugira ngo babatanga cyange ubundi bayoberwe ikiri gukorwa bayoberwa uko ibintu bimeze bayoberwa uko ibintu biri kujya n'uburyo ibintu bizarangira rafeye duhute erera erebya kwesize ubundi bagerageze kuba bayisoma bumve ibikubiyemo naho ubundi ibyakaga uzakanyura hano akavuga ibye biruta akaza hano akavuga ibye ibyo ngibyo babyima amatwi ahubwo bo bagerageze gukurikiza icyanditse kuri ya feye duhute naho rero uriya general mbeba y'inzungu sundirigiwe uri kubeshya ngo ubugande ngo nibwo ngo butera inkunga ngo imitwe yirwaye itwaje intwaro FDR Jean Paste ntabwo ari igihe bavuga ibintu ukavuga uti ariko nk'ibi bintu babivuga babikuye hehe biba bije gute n'icyose ariko nyine ni kwa kundi wa mugani ndi kubona agatsiko kageraniwe karimo karapfunda imitwe ni kwa kundi nyine nguhiriye mu nzu apfunda imitwe ahariho hose ndatekereza yuko umwotsi urimo uragenda uba mwinshi bari kumva bari kugenda babasigasiye gake gake gakeya kandi biri kuza ntabwo biri gutinda rwose agatsiko karageraniwe ntibahaguruke bavuga ibyo bashaka gusa inama nabagira ni uguhagarika ibintu byo gukomeza cyane kwicara no gukomeza gufinansira ya mitwe yitwaje intwaro kuko byo byararangiye rwose bakwemera ko bayifinansa batabyemera bayifinansa batayifinansa ariko ndatekereza yuko wa mugani w'iki kiganiro igihe ni iki yuko agatsiko gahagarika ibi kari gukora ibi cyane cyane biziga korera mu karere kose reka mvuga akarere kose kubera yuko rwose bigeze ahantu habi cyane aho umunyarwanda atagicirwa kari urutega ahanyuze hose baterwa amabuye akamutuka bati ngabo birarambiranye rwose ireta ko ibi bintu agatsiko rwose kazanye bihagarara ubundi amahoro agahinda mu karere ngiyo mesaje nagira ngo kuri iyi ngingo ndangiza murakoze
urakoze cyane hari abambaza ku byo kaga yavuze niba ziyamamaza turabigaruka mu kanya ibyo kaga yavuze turabigaruka mu kanya munyihanganire tubanze dusoze iyi ngiyi irebana na Congo kuko nabyo tubaza kwerekana ukuntu afite ya sisiteme sinzi niba ari sisiteme y'indimi nyinshi mu kanwa no kubeshya abanyarwanda ngo abanyarwanda baramukunda niyo mpamvu atazavaho ariko nanone hari uwabaje ikibazo ati iki nicyo kaza mushaka kuza gukomeza kwiyamamaza hari uwavuze ati Serge ati abakongomani ntabwo Kagame ntashobora gutuma abakongomani bataha Kagame ntashobora kwemerera ko impunzi z'abakongomani zitaha abenshi mu mpunzi n'abana babo n'abajepe barinda Kagame epi maze igitekerezo uraza kugisubiza nashatse rero kukivugaho reka tubanze dusubire muri administration ya Faci bafaciga nyine turebe uwitwa Jirikari Kusema ni porte parole a jouer icyo avuga kuri bo kuri iyi federute yabo kuko ni ibyabo twongeye twumve twibukiranye uko igihugu cyabo kibibona
que prévoit exactement cette feuille de route jusqu'à Kusema.
Écoutez, les grandes lignes de cette feuille de route ont été bien reprises par mais ce qu'on peut noter, c'est la volonté commune de pouvoir trouver une solution pacifique à ces conflits. Mais le mérite de cette tripartite rwandaise, c'est aussi, comme l'ont dit les députés, certains députés nationaux, c'est pratiquement l'acceptation du Rwanda de son soutien au M23. Et que lorsque vous lisez de près toutes les résolutions du grandes lignes de cette feuille de route, on comprend bien donc qu'il y a une connivence avérée entre le M23 et les Rwandais. Donc on peut dire maintenant que c'est un pas de plus dans cette résolution pacifique, et comme l'a cessé de dire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toutes les voies qui mènent vers une solution pacifique de la crise sont à explorer. Mais ceci n'exclut pas non plus d'autres options en cas de mauvaise foi du Rwanda.
Voilà, donc vous dites que ce sommet traduit la volonté commune de trouver une solution pacifique à cette crise, mais la question que l'on se pose, c'est celle de savoir si c'est en tant que président de la République du Rwanda ou en tant que parrain de la rébellion du M23 que le président Paul Kagame a pris des engagements par rapport à cette feuille de route.
Écoutez, ce qui nous intéresse, c'est que c'est la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo qui était au centre. Donc, lorsque un chef de l'État participe à cette rencontre, ça signifie que sa responsabilité est engagée. Et aujourd'hui, ce n'est secret pour personne que le Rwanda soutient clairement le M23 et qu'il est donc normal que le président du Rwanda puisse prendre de résolution dans ce sens.
Et par rapport à la cessation des hostilités, par rapport au cessez-le-feu immédiat qui a été, n'est-ce pas, convenu, et en quoi la feuille de route de Luanda peut-elle engager le M23 et qui n'a pas été convié à cette réunion et surtout qu'il ne reconnaît toujours pas, n'est-ce pas, être appuyé par les Rwandais? Et les affrontements de ces matins entre les M23 et les FRDC ne constituent-ils pas une illustration, M. Giscard Kouséma?
Écoutez, on connaît un peu cette rhétorique négationniste du M23. Aujourd'hui, je crois que l'opinion nationale et internationale n'a plus besoin d'avoir un quelconque avis de ces groupes armés à partir du moment où on sait qui les arme, qui sont derrière eux et qui prennent des engagements en leur nom. Et on a toujours dit que la résolution pacifique n'exclut pas aussi une résolution armée. On l'a toujours dit. Donc c'est une chance à la diplomatie. Et si dans les jours qui suivent, ces gens ne changent pas leur position, écoutez, on a plusieurs tours de manche. La République démocratique du Congo, dans tous les cas, ne se laisse pas faire et va défendre, il en a les moyens en tout cas, va défendre l'intégrité du territoire national. Mais pour l'instant, nous pensons que la participation du président Paul Kagame à cette question et les résolutions prises par lui par rapport à cette question prouvent qu'il a une part de responsabilité dans ce qui se passe en République démocratique du Congo avec l'M23.
À votre avis, Luanda consacre une avancée ou c'est plutôt le statu quo?
Non, nous ne serons pas être aussi négationnistes et pessimistes. Donc nous pensons que c'est quand même un pas de plus dans ces conflits et laissons le temps au temps. Il faut vider d'abord les arguments de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de possibilité d'une résolution pacifique et après une évaluation se fera et puis la République démocratique du Congo prendra ses responsabilités pour imposer la paix dans son pays.
Et si c'est un pas de plus dans ces conflits, comme vous venez de le dire, comment la RDC peut-elle capitaliser cette avancée et pour faire cesser tout soutien au M23?
Écoutez, c'est un processus, il y a des institutions, il y a des instances habilitées quant à ça, tout n'est pas à dévoiler ici. N'oubliez pas qu'il s'agit avant tout d'une question sécuritaire et que ceux qui ont en charge la sauvegarde de la sécurité vont prendre des dispositions utiles. Donc c'est un processus qui est engagé. Attendons la réunion du mardi 12 juillet courant pour déterminer ce qui va se passer dans les prochains jours.
Quand on dit cesser les feux immédiats, cela signifie quoi exactement? Parce que les hostilités se poursuivent sur le terrain.
Mais écoutez, l'opinion constate, c'est clair que lorsque il y a les acteurs qui sont sur le terrain ont des velléités belliqueuses, écoutez, l'évaluation se fera à travers ce mécanisme qui vient d'être relancé, et puis les uns et les autres seront mis devant leurs responsabilités. Donc nous pensons que ça, ce sont des soubresauts, simplement, une montée d'enchères inutile pour ces groupes-là. Et aujourd'hui, ce qui intéresse l'opinion, c'est qu'on sait qui les arme, qui les soutient et qui ont le mot. Attendons voir dans les jours qui suivent, on va activer ces mécanismes et puis la
démocratique du Congo va s'assumer pour l'Afrique.
Paul Kagame, qui était considéré comme Saoul hier, il est en train de devenir Paul, puisque dans aucune des négociations, Paul Kagame pouvait avouer que c'est vraiment lui qui entretient le M23, que le M23 n'est qu'un petit arbre qui cache une forêt et que c'est lui qui est derrière. Et donc, c'est un résultat que tout Congolais doit considérer comme quelque chose de très capital et qu'il faut exploiter avec le mécanisme qui va se réunir le 12 juillet prochain. Mon analyse par rapport à la feuille de route, je considère que toute personne humaine peut changer. Il y a dans la Bible cet homme-là qu'on appelait Saoul, qui est devenu Paul, puisque autour de tout ce qu'il a rencontré sur son chemin, il est arrivé à changer de comportement et il est devenu l'apôtre qui a beaucoup travaillé plus que tous les autres 12 apôtres de Jésus. Et donc, Paul Kagame, je pense que pour aujourd'hui, il a manifesté qu'il était de Saoul d'hier et aujourd'hui, il veut devenir le vrai Paul de la Bible.
Aditahuka, on a Kongomani, Sauli wezo ya hindu tekaga, mguni poro njine na mgobizi. Abasenga mwenye umusenjira wenda za hindu kariko, me, I don't know. I don't trust that guy wa mgani, changwa nabu na mngijiri chizele. Abumva yuko uwani Sauli ya hindu kaporo, potre, mguni mwenye mubi jemera, kariko njewe, no, nagubjachamu. Hani, Kagame mwenye kwa ya kritise abanya Amerika, ya bivuze mwenye reportaje, avuga yuko nyene nk'ibitangazwa na ambasaderi wa Amerika ikinshasa uriya munyamakuru yamubajije Kagame aravuga ati nabo nyine bagira uruhare muri izi konfuri zacu ubwo narakongera no na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muryango w'abibumbye yarabigaragaje secretary d'etat Blinken yarabigaragaje nuvuga ko Amerika nayo arayishinja nyine ko bagira uruhare muri kino kibazo epimake umaze kumva uwo ni porte parole ajoué mu biro bya Félix Tshisekedi yitwa Jitwa ari kusema hari n'undi mugenzi w'uvugiyemo nyine ati uwari Sauli yahise Paul asa nk'uwemera ko ibyo byabereye Rwanda byemeye ariko ntabwo ari byo izi reportage zizazogaragaza ko afite image ya Kagame abantu babona uyu munsi itandukanye n'umushaka kubona mu minota itanu itambutse cyangwa iyo mwabona mu munsi ukurikiyeho abakongomani ntibakwegwa mu mutego wo kumva yuko ibyavugwa na Kagame bahise babyemera ejo bundi muri Financial Times Felix yongeye gushimangira yuko ashaka gukora intambara ku Rwanda aravuga ati Kagame yaravuze kuri RBA ati ndashaka amahoro natwe turashaka amahoro ariko iyo mureba igihugu kimara imyaka irenga 25 abagore bahora birukanka naga bahetse abana bahetse udufuka hari ikintu navuze akagisubiramo nanone narimo kwa matungo yabo ihene intama zamaze kwiyatabita kuri la system nazo zibiruka inyuma zikurikira uko kazi gakurikira itungo rimenya nyiraryo uko amasaza avuga rigakurikira nyiraryo naravuze ariko ni traumatisme nayo yo kurundi rwego itungo ryirukanga naryo rikurikira nyiraryo aho akasi buryo rigakati buryo akasi muzi gakati umoto badasobanya bajya mu nkambirika mu gumu ruhande barasaba gukomeza imyaka 25 ikarinda ishira ukabaza kubona ino mikino y'abanyarwanda baba biratanga bavuga ngo barakomeye mu karere k'ibiyaga bigari bafite strong army na wabameneramo ariko umunsi njya mvuga ngo imana izadufashe tubibone uko Kagame azarangira ngo tubibone rwose twumva bavuga ngo Kagame ni igihangange tubone nawe ihirima rye rigenda rigaragara abantu bakaribona epimaje gerageza nawe ucyuje dufashanga kuko amagambo y'abakongomani bavuga imyaka 25 arababaje impunzi zabo ari ugasanga babigamba ku mubyimba bati dufite igitwe gikomeye cyane tuzakomeza kubarasa no kubica kano kagenda
yesi bati tuzajya dukomeza kujya kubarasira mu gihugu cyabo bo bafite kinini bapfa miliyoni zingahe si ikibazo icyangombwa ni uko twebwe turi ibonwa twebwe turi abana bajeyi ntawadukoraho turi igitangaza dufite n'ingabo zikomeye ariko reka hari akavu gatoya nagira ngo mvuge tubona Kagame ajya muri Angola akemeranya n'abareba perezida bose bareba perezida bombi agasinya ibyo yasinya akemera ibyo yemeye ntabwo ari ukubera ubugwa neza uriya mugabo uvuga ati yahindutse Paul kandi ubundi yari Sawuli asubiza amerwe mu isaho amakarita ya Kagame ntararangira njyewe nano nabibonye ndavuga indariko buriya Kagame ntago ari ibintu apfutse mu maso bariya bagabo akaba agiye gutegura uko agiye kwica Kisekedi wamutinyutse akamureba mu maso ati intambara izaba hagati y'ibihugu bibiri biriya bintu nagira ngo mbishimire Kisekedi n'abakozi be bari mu kujyana intambara y'amagambo muri ruriya rwego kandi bakabivuga iyo bitaza kuba uko kwiyemeza bakareba Kagame mu maso bati ujye tujye turakumesa ntabwo abarundi baba bakihari baba barabaye abagaragu
ariko ntabwo ari uguca mu ijambo ari ukungana na Giscard nawe arabivuze ati mugire patience ntabwo twicaye ntabwo tumanitse amaboko turimo turiyorganiza turi nanitegura ni bimwe wenda Charles Kambanda amaze iminsi avuga na Francois abantu bakavuga bati mukuraho iyo confidence ko Congo yaba yarageze kuri nivo yo kumva yuko ikwiye kwidefanda igahangana n'abambayiteri nk'u Rwanda abantu benshi ntabwo barabyumva kubera imyaka ibaye myinshi epimake urabona nk'urugo rwawe ruri waruvogerwa buri munsi bakaza bakakubita urushyi imbere y'umugore wawe n'abana bawe hari igihe bigera bakavuga umugore akavuga ati n'ubundi ntibazabaga gukubita ntacyo ntuzidefanda nyine ukaba warabaye useless cyane n'umugore nawe bakavuga ati n'abana bati ntacyo kibitumariye niba bafungura baragukubita n'ubundi turabizi
yes exactly toma niba mese kamwe kandi ndabona babitangiye ntabwo Kagame yagiye kujya muri Angola nta kuntu atabanje kugira ngo yoheze ingabo nyinshi muri M23 zigende zifate Goma zifate Rumangabo zifate utu duce twose bari kugenda bagakoresha umu shantaje bakavuga bati nimwanga ntabwo tugira gutya nimugire gutya habe negotiation ariko wabidushyiriho neza cyane umu representant wa MONUSCO yabivuze ati nta negotiation zizaba ntabwo ari ukugira ngo bakingure ubundi buryo bwo kugira ngo baganire ngo bazongere babe integre muri serivisi de securite byaba ingabo byaba ingabo serivisi de renseignement cyangwa police oya ni ukugenda bakazasubiramo nk'abaturage basanzwe bakaba integre nk'abaturage basanzwe atari ukuvuga ngo hari ibyo bari bwegerije kandi bayibonye ntabwo Kagame buriya ntako atagize ngo yoheze ingabo zifata ahantu ahari gufata akagenda akangisha ati nimutabikora gutya na gutya barahagumana kandi igihugu kiracikamo kabiri cyangwa baragira gutya buriya baragerageje abaza yirwa ahubwo n'ubwa mbere muri iyi minsi nibwo bagaragaje ko abantu babapironyeho ibisansu babarashisheho za kacyusha za kibaguma mu myobo bagira gute marigreto iyo ubona ibintu abantu bo mu Rwanda birwa bavuga ngo ingabo zirenga igihumbi zahunze ngo abakongomani ntibazi kurwana yes hari aho bashobora gusubira inyuma kugira ngo bakize abantu babaye anselegre ibyo birashoboka kubera ko haracyarimo ibyitso birumvikana ariko byonyine kubona barashoboye kurwana kuri Goma bakarwana kuri uriya muhanda uva Rutshuru ugana muri Goma bakarwana Rumangabo ikigo cya gisirikare cya Rumangabo ibiki byose gunagana kubona barayifashe kandi namwe mwumvishe ko byabaye uburyo bwo mudasobanutse ariko ikigaragara cyo ntabwo ari ukuvuga ati ntabwo ndimo kuvuga amacumu ntabwo ndimo kuvuga uburyo ingabo za Kongo zizi kurwana ariko ndavuga uburyo abakongomani batangiye kwirwanaho kandi abo basirikari ba Kongo barimo kwirwanaho gutyo abaturage babari inyuma cyane ku buryo bugaragara na diaspora y'abakongore ibari inyuma bwana Serire nigeze kubona aho bamwe bari mu guteranya amafaranga bakohereza abadamu mu cyaro bagateka ibiryo bakabishyira abasirikare abakongomani batangiye guhaguruka kurwana ku gihugu cyabo niba rero Kagame agiye akemera biriya bwacye mu gitondo akongera akaza akanabihakana bikarangira ati abo bantu ntacyo dupfana tubabone ibyo yakoze nkunga bongere bibuke ibyo ubuse abarejita ntabwo barangije guca mu nyikirwa bwana Serije abarundi bihagazeho bati tuzakomeza tuzajya gute byasutiye iracyahari ariko ntabwo igihe ari nka mbere ntabwo acyongera yihuse bwana Serije twari turi kumwe mu Buholandi muri 2015 ubwo wa mudamu w'umurundikazi yajyaga imbere rwose sinakubwira ara umutera mbabazi w'igitangaza cyane ati kizigenza rwose ni wowe uyoboye karere abarundi nabo twafuturebera kagame na wati ati ndabyumva ndi kizigenza nyine ateka reka mbaze ntunganye tubandi wanjye ati byanyu nzabireba nzabitunganye aha abitunganyije ati genze bite bakongomani ni muba bagabo muhaguruke muve mu kubyina rwose muhaguruke muzabyina igihe kigeze kongo muyigaruje igice cyanyu cyahise kibonye amahoro abantu be gukomeza kubavugiraho babashyiraho imigani bavuga ngo ntacyo mumaze ntimushobora kudefanda igihugu cyanyu miliyoni zingahe zirapfuye abandi baracyari mu mitego ni muba bagabo kandi murabishoboye mufite igihugu gikize gifite umutungo mufite abaturage miliyoni ijana u Rwanda rufite miliyoni cumi n'eshatu muri izo miliyoni cumi n'eshatu nanjye bambariramo ntabwo ndi ku ruhande rwabo rwo kubarwanya ntimuhagurukire mu Rwanda ku gihugu cyanyu niba ngombwa mushake inshuti tubafate muvane afate urubaye muri gihugu cyanyu Kagame kandi nawe mufatire ibyemezo bikaze aze mu karere mubeshwa akagiye turahari nimuze muturere tuvugane tubagire inama ntabwo icyo gukora ntabwo cyabura nibyo na byonyine no kubabwira ko Kagame afite indi meshatu mu kanwa cyangwa indi mizirenze esheshatu mu kanwa ibyo yavuze mu gitondo akaba atari byo ari buvugemo mwe kubyishinga yabashuka cyangwa ubwo atashutse abantu n'igihe cye araza rimwe agashuka abayobozi ye ati mu akanya nze dukore operasiyo umoja n'iki kuko byageze gutya abakongomani ni uwo mugabo ntabwo ari umugabo wo kwizerwa n'abamuri inyuma ba kabari we bose ntabwo ari abantu ho kwizerwa ahubwo ikintu gikomeye cyane kandi serije ndagushimira n'abatumirwa be bose bakoza ku kibuga kuri radiyo itahuka mwe kuzitiranya agatsiko ka Kagame n'abanyarwanda abanyarwanda ntabwo ari kuriya tumeze abanyarwanda turifuza amahoro turashaka kubana n'abaturanyi bose baba abagande abatanzaniya abarundi n'abakongomani neza siri tuko twese turi abavandimwe dufite abavandimwe b'amaraso bavuga ururimi rw'umuco mu gihugu cyanyu nta mpamvu n'imwe yo gukomeza kwiteza amahane namwe kandi tubizi neza ko uko byagenda uko ariko kose u Rwanda na Congo bizaba biradikanyije bizapfira umunsi umwe n'isi ntirangira ariko kuvuga ngo hari igihugu kitazabaho cyo ntibishoboka urakoze bwaratirije
urakoze cyane epi make nta mushobora reka ngushimire hari mugenzi wacu urimo gushaka ijambo ariko ntegereje ko wenda yikonekita ariko wari ubaze ikibazo wa tipi make atisiyaje watubariza normaruma kawuni pepa impoze ni solisiyo militere unuvure la vuwa de negosiyasiyo ubwo kongo ntiyaba iri feble mitaruma epi make uratekereza iki ni umukunzi radiyo turi kugutegereza udukurikiye urimo kwandika ikibazo muri komantere
uwo nguri mu kubivuga ndabyumva abivuga genuinely abivanye ku mutima atari ukuvuga ngo nge ntuza ariko intambara ni ikintu intambara ku gihugu ni ikintu kibi iyo abonaga Kagame bwe nawe batangiye kumubwira bati intambara izaba ku gihugu cyawe akaba yacishije makeya nuko azi icyo bigura kongo nayo izi icyo bigura kitakindi ntabwo ari umuntu byaragaragaye ko ajijutse ibyo akora ababizi kandi afite abajyanama beza ntabwo akimeze nka cyagihe yari afite Francois Mbeya amushuka cyangwa afite n'abandi bose bumva barangajwe imbere n'inda kuba yashora igihugu mu ntambara kontore ikindi ariko hari uburyo yakora bigakunda ubuse none ko Kagame yemeye n'ubwo tutazi neza ibyo agiye gukurikizaho ariko ibyo aribyo byose muri icyo gihe kisekedi nawe aroruganiza ingabo ze ibyo abantu b'abacengezi batwara amakuru n'ibiki byose baragenda babarebera hafi babashyire mu myanya aho batazashobora kugira icyo ba imfuruwensinga cyangwa bakora cy'umutekano kiri mu gisirikare cyabo igihe ni ngombwa no kuba bakoze intuza n'eforu nziza kandi biragaragariza amahanga yose ko ntabwo batagize inzira za diporomati bazikoze gushaka kumvikana no kugira ngo batangeho abagabo abanyarwanda abagabo bavuge bati dore ntabwo tutagize abayobozi banyu ariko icyo bitwemboje ni ugukora intambara inarambura bwaratirije sinzi niba uvugana n'abantu b'i Kigali harimo abantu batangiye kugira ubwoba batangiye kugurisha utwabo no kunyonyomba bamwe bigira mu cyaro muri za Kibungo bumva ko intambara izahera i Kigali cyangwa izahera ku kubera ko bafite ubwoba bw'iyo ntambara. Ibyo rero ntabwo bose bari mu munega no mu bwishongozi no mu mwirato no mu mwijuto utagira shinge na rugero wa Barake Muganga wa General Barake Muganga uvuga ko bazajya bazagira Rwanda ye y'abakadaruka babyina intsinzi baratese.
Urakoze cyane Epi Make, nta mushobora reka tugushimire, reka twakire Comrade Theo ushaka gutanga igitekerezo abanze abasuhuze. Comrade Theo, murakomeye?
Mukomere Bwana Serge, muranyumva?
Ndakumva aho ngaho mu gihugu cy'iwanyu igitondo cyiza, ndabona ikirere kirasa neza.
Ya muyangana n'umuyaga kimutoje, ariko wenda nagerageza mu buryo n'ubwo neza ahantu hanze. Ya murakoze kamaze mbatuje Bwana Epi Make na Inyange, ariko nawe maze mushimire.
Muri icyo gihugu cyacu umuyaga ni mwinshi, wabwira imodoka wenda umuyaga ni mwinshi cyane, ntabwo tukumva. Waba usubiye imodoka none wenda mu modoka, ndakeka ndakubona kandi umuyaga ntabwo urimo. Mwakomeje.
Ok, komera kumariyo. Ya, nifuje nazi ijambo nyamuze ku tuntu nka tubiri cyangwa dutatu. Nifuje gusaba ijambo ejo nicyankunda kuko nari mu makarito. Rero uranyanga ziragira icyo mvuga gitoya wenda kugeza ari kuvuga ejo. Nifuzaga kubibutsa ko ikibazo cyo mu karere k'ibiyaga bigari umuti ugira ikibazo urebye n'umwe cyangwa ni ibiri, nuko ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda muri Congo kirangira. Umugabo witwa Kikwete yatanze umuti umubiriza induru, ariko na n'ubu niko bikimeze, urabona ko cyangwa bikaze mu karere ka Congo mu gihe cyose. Urabona ko u Rwanda ruvuga ntabwo rubwiza ukuri abanyarwanda ibyo baganiriye ejo mu kaganiro, mwagaragaje ko mu biganiro bavuze ko n'abanyarwanda bagomba u Rwanda agomba gucyura abanyarwanda, ariko u Rwanda nibyo ushaka kubivugaho. Ibyo rero ntabwo ndi kukibazaho. Ikindi abakongo navuga bati impunzi igomba gutaha, n'abanyarwanda impunzi zirimo gutora, n'abanyarwanda barimo rero. Rero aho nashaka kuvuga ni ese abanyarwanda bo baba bagize bibutse abo bantu bavugira ko nibo bagomba gutaha kugira ngo babatere inkunga icyo kibazo kiri mu nzira abanyarwanda bari hanze mu nzira batahe. Icyo ni igitindi, reka ngire yuko kandi ku byo mwaganira kaho bijyanye n'iya fede rute n'ibyo baganiriye bwana fede kimwe kiri kuvuze neza. Abakobwa bano bati tugomba kwaduka tapurisa confiance, kugarura icyizere. Uwatakaje icyizere ninde? Uwagitewe ni uwatewe icyizere ni u Rwanda na Kagame afe ni agatsiko. Uwatakaje icyizere ni Kongo yizeye Kagame ikamuha byose, umoja wetu kimya wanu sokora whatever, ariko igakomeza ikabakina amayita. Abakongomani bo batari icyizere basaba Kagame bati vamva inyuma tujye mu kuri. Baracyari icyizere kuko n'abantu turabiza aho mugiye kuganira urabategera hantu ukabahonda ikintu ukabanura mu ndege cyangwa se ukabasekura. Rero hari i Rwanda ntabwo bagiye mu biganiro uko mbibona, bagiye kubwira Kagame bati please turabizi vana abantu babari nawe andi mahitamo yari afite nyuma ngo pa kondisiyo nahave aragendera. Aho rero niho abakongomani bagiye bamutsindira, ari naho abantu babiye gushyira imbaraga n'igihembo cya gatatu, aho babazaga Francois bati wowe iyo confidence y'abakongomani uyibona hehe? Hari ibintu bitatu neza na bitatu bikomeye abakongomani bakoze. Icya mbere ni icyo Epi Make amaze kuvugaho cy'uko batinyutse Kagame bakabura amazi akamubwira bati enough is enough, kandi niwakomeza tuzajya mu mijyi. Nawe rero ategetse kubwira Kagame kandi kugira ngo bivuye wa mugani nk'uko bivuga nuko bafite uko bahagaze nuko bafite icyo bizeye gutya, nk'uko Kagame bivuga ngo ntagahu kaba gatoya, sizi impamvu yuko na Kongo kaba gahu gatoya yakadafite imbaraga. Kuko Kagame rero tuzahangana kuri ubu buryo tuzakigereranya ko biteguye. Icya kabiri abakongomani ntibigeze birengagiza uburyo na bumwe kugamba kusema jaya yifuze avuga ati mfite fro enye mfite fro yo kugamba mfite fro ya juridike mfite fro ya media tufite sinibuka ndi akani yavuze izo fro zose kwa kongo mani bashoye kuzi sete mu gasaba bakazifatira strategy bizi tumari garagaza na ifo ya diplomasi aina yu wali wako wali kumikumitisha ijelera garagaza kwa kongo mani mzukuri ziteguwe kakande niteguwe katiko kuno mani jendi guanga na sikabu jambile ahobi yuka magawa na wadefti na rigima zumbi kani guverama ya kongo ya tanga gredi agarigima zumbi kana zifatika kuyangere kukonvesinga konseil de sécurité je convaincinga African Union convaincing East African Community ibyo byose ni strategie ni imbaraga zigaragara ko Congo yibitse rero navuga ni urya simuno kandi bamwe akagabagamba kandi kataraza nyeka ko nanemeza ko kiseke byafashe umwanya yiga gatiko yiga mayuri yabo no kuvuga ati ina ikinyoma ni indi n'icyambere bakoresha kubeshya ibyambere bakoresha rero nga navuga ni ubanza akimbwa agaruka imbakahi nta kuntu waba wizeye imbaraga n'ikizere umugenerali mu ngabo z'igihugu ngo wererane umuyobozi hirya umubwira uti erega burya na kanaka nawe aragushutse ndashavuga ko abari babwira minisitiri w'ububanyi n'amahanga avuga uganda bwasereje iriya ni defiance ibintu muri diplomasi ofisiyo makuye ko bakuya rero nibyerekana u Rwanda ruhagaze imbaraga rufite rero natinze nsoza navuga ni mu by'ukuri umukino w'ikibazo kiri mu karito ya Kigali ugeze ahantu heza abanyarwanda bagombye gufatira bakagaragara bakigaragaza kugira ngo ibibazo byabo byaje n'iby'abandi hari umukongo mana uvuze uti Kagame yaba agiye kuba Sauli ntabwo ari Sauli Kagame agira ituma cyavuze mu cyiteho Kagame yotsa ikijumba apfunyite ikindi mu by'ukuri arabona ashobora kuba anapanga kuba yavana kigeti mu muhanda ariko ni hahandi burya ibyagaragaye ntibakishe isuka ariko rero abanyarwanda nibafatanye n'abakongomani bafatanye n'abo mu karere batange ibitekerezo byo kugaragaza ko bahari basabe ko ibyo biganiro izindi mpunzi ijyamo nabo babijyamo turi impunzi bwana Serge nabo twishimiye ko hanze kandi twishimiye igihugu cyacu kiyoborwa kandi kigamije kugomba kubihitiramo rero niba bari abagabo bahitagira bagatera bakabivuga twebwe turi hehe turakora iki turagaragaza iki kugira ngo nibaye i Rwanda nibaye i Nairobi bumve ko no mu Rwanda kagabo bagomba kuvugana kugira ngo yarababeye abantu bagomba bahamagara kibanyarwanda gore mu kwezi kwa kane bikaba bitavugwa none umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda akajyaga kujya mu Kongo irabeshya ubeshya nize ni Kongo cyangwa n'u Rwanda rero namwe benshi kamere cyo bwana Serge murakoze nicyo ndeza ushaka gutangaho kandi ndabashyigikira byiza muri gutanga ubwo ndi mu zemi nawe nakanye we nongera mbasaba ijambo murakoze
Teo urakoze cyane ku bitekerezo utanze reka ngushimire igihe cyose nyine wabona akanya utubwire tuze kuguha kandi kanya kuko hari ibitekerezo byiza bizima urimo kuvuga ariko waba ushyize kuri mute noneho kugira ngo bize kutworohera arakoze cyane Teo ikintu Teo wavuze ni ikintu gikomeye cyane kandi abantu bagomba kucyumva ingaruka zo guteranya abanyarwanda n'abakongomani ni ingaruka zizaba z'igihe kirekire no kugira ngo tuzarepare aba imitima yakomeretse bizafata igihe kirekire Kagame we azagenda Kagame ntabwo azawurehereza abantu igihe kiragira cyabo bakagenda bakabatakiriwe ariko kugira ngo urepare amateka urepare imitima yakomeretse y'ibisebe bizafata igihe kirekire hano muri chat mbabona abantu bazaba ngo dukunda Kagame ntabwo ngiye ngo umwange ariko tekeza kuri avenir yawe Kagame azitaba Imana azagenda ntabwo azabagiye ingaruka ariko zizasigara nizo muzaza modiringa nazo tubemere by'ubufana rero by'ubucucu ahubwo tukubaka amahoro arambye pedirable igihe kirekire nta wuvuze ngo Kagame ngo umwange mukomeze umukunde n'uburenganzira bwawe rwose ni uri free to love him ariko ikibazo ijaza wadaji hari ingaru kabiza asigira bandi ujuzileba ejuri mwaze mutaka ngo barimo barabatwika muri Kongo propaganda yabaye nini nabitanze mu rugendo avuga ni ibintu ndayimenyereye nabibayemo 98 muri Kongo mbivuga ko mbizi nabibayemo naziraga ikintu ntakoze nzira gusa izina urwanda nzira Kagame hajya nyamombe zajya avuga iki tiya gatsindwa wa mugani so muve muri ibyo bintu by'ubufana byanyu uvuga uti ibintu ndimo gukora uyu munsi biraharura umuhanda w'abavandimwe banjye biraharura umuhanda w'inshuti zanjye biraharura umuhanda waba abana banjye bankomoka bazacamo ariko niba ubona ko bizateza ikibazo enjuru uwo muhanda ushaka kuwihorera epi make nagira ngo ngaruke hano gato kuri aba bakongomani nyine muri leta yabo mbere yuko tuza tujya kuri ya ngingo ya nyuma dusoza mu kanya ntabwo turi butinde rwose minota 15 tuba dusoje ariko hari indi ngingo ngifite aha twaze dutega amatwi twumve icyo bavuga ku bibazo byabo biraduhishunga ari nk'uko komerede tuwera bivuze burya ibintu biba byiza bivuzwe na bene wabo babishimangira nyuma ya jisikari katugari ku bandi bakongomani nabo bagitse bavuga kuri kino kibazo mbere y'uko ingingo twayikorotera kuri
mu c'est pratiquement l'acceptation du Rwanda de son soutien au M23 et que lorsque vous lisez de près toutes les résolutions disons toutes les grandes lignes de cette feuille de route on comprend bien donc qu'il y a une connivence avérée entre le M23 et les Rwanda. Donc on peut dire maintenant que c'est un pas de plus dans cette résolution pacifique et comme l'a cessé de dire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toutes les voies qui mènent vers une solution pacifique de la crise sont à explorer. Mais ceci n'exclut pas non plus d'autres options en cas de mauvaise foi du Rwanda.
Voilà, donc vous dites que ce sommet traduit la volonté commune de trouver une solution pacifique à cette crise, mais la question que l'on se pose, c'est celle de savoir, c'est en tant que président de la République du Rwanda ou en tant que parrain de la rébellion du M23 que le président Paul Kagame a pris des engagements par rapport à cette feuille de route.
Écoutez, ce qui nous intéresse, c'est que c'est la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo qui était au centre. Donc, lorsque un chef de l'État participe...
Nyanganire, iyo audio ndumva nayibumvishije, hari izina nashaka ndumva nayibonye ariko iracyari kuri wenda niyibona ndayigarukaho. Epi make nagira ngo ingingo tuyikorutireho mbere yuko tuyivaho gato ariko tuvuge ku matora nyine Kagame yavuzeho ninibuka iyo audio wirinda ndaza kuyigarura mu kanya ariko hari uwabajije uwo mungu yabajije ati Kagame yavuze ku matora yavuze ati bamubaza bati uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri amatora za buri 2024 nk'uko bimenyerewe nyine bati uziyamamaza ati yes nziyamamaza mu myaka 20 iri imbere kuko nabivuze wabona agashaka nyine nk'ufusemo ku munyamakuru akimubazaga agaruka kuri demokarasi nyine z'ahandi ati atanga ingero ati demokarasi z'ahandi atavuga amazina avuga ko demokarasi nyine ya buri gihugu n'agahugu kacyo ariko kumva yuko Kagame yavuga ati imyaka 20 imbere nziyamamaza ntimufate nka joke ubundi Kagame ni nk'umwami wa mugani nawe uze mvuga umudamu wavuye muri Tanzania Dar es Salaam mu minsi yashize yari ku mateleviziyo mu Rwanda asabira Kagame ngo abe babataifa ajya mu nteko kwa Nyirakigage kuvuga yuko yazanye ibaruwa na bagenzi bamuherekeje ati aya ni amahirwe dufite kugira ngo tubimubwire ko ari babataifa abe we agihari atanga ingero ku Runyerere yubatse umusingi w'abatanzaniya muri Tanzania kuba Kagame yavuga ati nzakomeza kwiyamamaza mu myaka 20 imbere arimo arapredikta indi myaka afite harya ni imyaka 33 n'ingahe 32 n'itatu ubwo se imyaka 82 I don't know imana ni mutinzi muzima ko ajya avuga ati imana ni n'ubuzima nzahagira ariko Kagame ntashobora kurekura ubutegetsi ibyo mu byandike noir sur blanc n'amakaramu yanjye kuri tariki ntashobora kurekura ubutegetsi akiriho azareka ubutegetsi iminsi yo kubaho ibarirwa ku ntoki kanabwo itarenze 2 cyangwa 3 nibwo azabikora ariko mu gihe yaba kimeze muri iriya etat de sante arimo ntashobora kureka ubutegetsi kuko azi ko inkiko zimutegereje imiryango mpuzamahanga imutegereje abantu yegereye nabi bose bashaka kumugeza imbere ya sentare ngo bamukubite intorezo mu gahanga wa mugani wa nyamuhombeza ufite niba ari nakita mukisi indimi zabo bavuga ariya abashisinzi niba ariko babyita nubwo ngo ahabwe ubutabera ariko nkuko abarundi babyita niba ari intorezo mu gahanga ubwo baraza kutubwira nzikwanzu cyangwa epimate gerageza uvuga rero kuri iyo myaka 20 kagama avuga ati imana niriza ubuzima nzakomeza niyamamaze ese twe tuzaba turebera cyangwa natwe tuzaba twarananiwe kugerayo muri iyo myaka 20 ijambo ryo ryanyu
ijambo washaka kuvuga ni intahe ntabwo ari intorezo bwa nasirije
intahe nakubita abanyarwanda intorezo wabakubita intorezo
wakubita abanyarwanda intorezo abandi babishaka
karasira avuga ngo ni bamuzirika kando iba mukubite nyine birangire ubwo turumva atazi umuco wabo nyine
exactement nubwo kagame ibyo uvuga ndabyemera uwo nguwo wamubajije atuzongera wiyamamaze yashatse kumuridikiriza kubica amazi no kugira ngo avuge ko avuze ubusa noneho avuga ati mu myaka 20 iri imbere ndumva yashaka yari kuvugana 40 ariko ibyo uvuga n'ibyo bwana Serie deja n'itegeko nshinga biramuhera uburenganzira ndavuga itegeko nshinga yadodesheje vode n'abandi batangirangendo be bamududuye ariko iyo wibuka neza bwana Serije igihe yavugaga ati ndeba mu maso ati ngewe urabona ndi umuntu ukeneye manda ya gatatu koko yabivuze ashaririye ubona uwo muntu ari gufungwa rwose uwo munsi ariko uko yahinduye akirebesha hasi kuri bonane icyogeje ari kuri bonane aravuga ati ubutumwa bw'abanyarwanda nabwumvishe ati nabyemeye n'ibimwaro byinshi ariko reba aho bigeze bwana Serije imana tugira iwacu ntabwo iyo myaka 20 ntabwo mvuga ngo ntazayigeza fizikoma ariko kuvuga ko azaba kidutegeka keretse niba u Rwanda rwarashize abagabo niba abanyarwanda yewe niba n'akarere nako karashize abagabo reka nongere mbivuge neza ndabisubiramo bwana Serije kagame ntabwo akiri ikibazo cy'abanyarwanda gusa ni ikibazo cy'akarere ni ikibazo cy'abanyarwanda gambo ariko ndi n'ikibazo cy'akarere twese rero twakigiye gushyira hamwe ikibazo tukakivana mu nzira ikibazo na kagame n'ubutegetsi kuvuga rero ngo aziyamamaza nyine aziyamamaza ejo bundi muri 2024 nta kuntu atazatanga kandidatire ye arabizi bimutegereje nk'uko wabivuze wabisobanuye neza kundusha nta hantu yabihungira ibyo rero ahantu azabihungira ni muri minisite gusa perezidansiyeri ubudahangarwa afite nka perezida ubwo budahangarwa rero nibwo tugomba kumwaka ahasigaye ubutabera n'ukwibaza kw'abanyarwanda mu mahorere nagize agakorora n'ukwibaza kw'abanyarwanda n'uburyo bazaba bakeneye amahoro uburyo bazanegotiya na kagame kugira ngo aveho cyangwa uburyo bazakoresha kubera ko bishobora no guta n'imishyikirano ikanga abanyarwanda bakigema bakavuga bati ni ugupfa no gupfa kagame tumugabyeho intambara ikamuvanaho rwose ibyo bintu ntabwo abantu baza kandi ndi mu batazakomeza kwihangana ngo ngaho tumutegereje ibiganiro yesi kandi tuwarimo nibyo tumutegerejeho dutegereje ko yavaho mu buryo bw'amahoro ariko njyewe kwizera ko njyewe nk'imake ntegereje indi myaka 20 ngo ntegereje kugira ngo azaveho mu mahoro kandi atarishe oya kubera ko abantu harimo kwica nibo benshi intambara ndabizi si nziza ntiyubaka irasenya ntiyubaka ariko iyo bibaye ngombwa irakorwa kugira ngo ibintu bisobanuke kugira ngo igihugu kibone amahoro ntabwo abantu bazakomeza gukenera umukino wa kagame wo kumva ko yidodeye ku rwanda yabaye umwami ntabwo ari umwami uganje we niko abitekereza anakora n'ibirenze by'umwami uganje yakora ariko kubyibaza kumva ko u rwanda rugomba kuba uko abitekereje uko yabyutse uko yaryamye uko yabigenyeye ntabwo u rwanda ari akarima kase ntabwo u rwanda ari akarima kase nta nubwo ari akarima ka nyina u rwanda n'urwo abanyarwanda twese tugomba kurubanamo mu bwubahane urakoze rwana serije
urakoze cyane epimake shandani inyange ku kintu kirebana n'uko kagame avuga ati nzakomeza kubayobora imyaka 20 imbere wagikurikiye muri ino reportage nagira ngo nawe numve icyo ugitekerezaho uko wacyakiriye kuri iriya mvugo anenga demokarasi z'ahandi avuga ati kuki mushaka kumbwira ko mwebwe demokarasi yanyu babereye mushaka ku impozi yaha ati niba abanyarwanda babikunza ahangaha kubera iki mumbwira muti urengeje imanda imwe ebyiri eshatu gerageza nawe utubwire avi yawe ubonye kuri kiriya gisubizo nanone atitire yari afite kuri uriya munyamakuru ubona amubwira ati ndeka mvuge umunyamakuru akamucalenjinga undi ati ndeka mvuge
byose biragaragara neza yuko kuri kiriya kibazo ibintu yashakaga kuvuga yasubizaga nk'ukora blague en même temps ashaka kudikiriza uriya munyamakuru ashaka kumwumvisha yuko voilà nko mu Rwanda nyine mu gihugu cyayobora nubwo bafite demokarasi bagenderaho bafite uburyo bwabo bakora demokarasi yabo atari abandi bantu bagomba kubadikta hari ibindi bihugu bigomba kubadikta uburyo bo bagomba kwitwara muri demokarasi yabo ariko se demokarasi y'akaga ko ariyo nyine nibajijeho ariko se demokarasi y'akaga ni igihe mwebwe muba mushaka kugira ngo dukore ibintu ari mwebwe mutubwirije mutubwire uko mukora ariyo miyoborere yanyu tugenderaho twebwe uburyo bwacu ubu ntimubwumve ati nzongera niyamamaze nyine no mu yindi myaka 20 kandi nuko nzayobora oya kandi ntago dushaka yuko yongera dimwe mwa ariko numvishije nshobora kuba ndi mu mujyi umwe nabwa neti make ntamushobora oya nta yindi myaka 20 ishobora kubaho ntibishoboka icyo gihe
aravuga ati imana ni ntize ubuzima reka tubishyire muri ikwezi ko imana imutije ubuzima
oya ntabwo izanamutiza ugiye
kubaba ugiye kumusengera kugira ngo atabaruke vuba
imana imwakire mu cyubahiro bwa
ngo wallahi wakibaho
imana imucyure bwangu kuko nicyo gisigaje yarakoze birahagije rwose imana
yabikwiriyenimubifateho blage nibyo yabwira guriya munyamakuru kugira ngo amwereke ko demokarasi y'iwabo izo bya limite ya manda ebyiri n'ibindi byose ariko iyo tureba mekanizime ziri mu Rwanda abajyana inyandiko mu nteko ishinga amategeko barimo kuza bimiritipuriya hari naho undi yabyaye ikomukira wa mutipe Apotre Mutabazi nawe njya mbona nawe ajya kumusabira indi manda cyangwa ariko abanyarwanda tugeze aho tuba ridikire ukabona umuntu ejo arahagurutse rero ngo ageranye u Rwanda ku hariya ngo kugira ngo asabire Kagame harya na Apotre nawe yavuze ngo abe baba tayifa rya epima
uburyo mu rwego rwo gushaka umwanya wa Mporiki yavuze ko Kagame agomba kuba baba wa taifa agomba kwerekana nawe kazi ko yamusimbura
valabulo ni kimwe n'ibyo umugore yavugaga yavuye muri Tanzania nyine aravuga nk'ibyo uriya muhungu yavuga anyway nabyumvise sinzi bari igitekerezo cyuzuye aho ngaho
yes nibyo navugaga ni mu rwego rwo gushaka gusimbura Bamporiki yajyanye iyo rentre nawe yo kugira ngo ngo Kagame abe baba wa taifa ubu ngo n'ibiganiro byose asigaye akora ni ibyerekeranye na Bamporiki cyangwa mu buryo agomba kugaruza miliyari
bizagitomane
muri urwo rwego byose abanyarwanda kana serije urebye uko abanyarwanda babayeho uko baba ugurije umuntu akamana iretire Dar es Salaam ngaje kubaza ko Kagame azaba baba wa taifa nk'uko Nyerere yabaye baba wa taifa akaza n'amarangamutima menshi akaza agafata n'urubyiruko yahaye udufaranga two kurira saa sita uwo munsi ngagiye kubaza ko Kagame azaba umwami w'u Rwanda ngira ati sevrema byerekana aho abanyarwanda bageze ukumva warira mu gihe ugifite u Rwanda ku mutima sino biteye isoni ipfunwe n'agahinda kubona u Rwanda rugeze hariya ariko ntabwo abanyarwanda bose bazapfira gushira ntabwo bizakunda ko iyo myaka yenda azayigira bwana Serge ari umupadiri mu Bufaransa wigeze kurakarira ibikorwa bya Sarkozy arangiza ajya mu rusengero ati Mana Nyagasani ati Yesu n'Imana rwose mufatanyije na Roho Mutagatifu mukoresha uko mushoboye mumanure imvuba ikubite Bwana Sarkozy gusengera gutyo ariko ngira ngo n'abashyigikira Kagame n'abagendana nawe wabibonye Bwana Serge hano uko byagendekeye umuntu wirwaga avuga ko ari champion rwose ko ari igitangaza ko afite uburenganzira wabibonye uko bene wabo bamwirukanye amasengesho dukwiye gukora ni nk'ayo ngayo amasengesho y'abanyarwanda bari ba Boris Johnson yahinduye u Rwanda yahinduye ikipoteri Kagame akabiha umugisha ku mafaranga bafatanyije kurya amasengesho y'impunzi bashakaga kuzana muri uwo muriro utazima kubera ko Johnson yavugaga ati muzakorosinga muvuye mu Bufaransa muje mu Bwongereza mwizeye kuza kuryama kuri matora nzajya kubaryamisha ku mishumari ishinyitse mu Rwanda muje muri paradizo muzagenda uri mu muriro utazima mu Rwanda amfite nicyo gikagisho Kagame nawe akabyemera ntacyo bikwiye cyangwa no gufata amafaranga uwo mugabo yavuyeho kandi avuyeho nabi abantu bamu kwiragije amanya y'ikimwaro cyinshi cyane amasengesho nk'ayo niyo tugomba gukora Kagame ntabwo nzigira musengera isengesho ryo gupfa fizikoma ngo iyo myaka 20 azayigira ariko azabona u Rwanda rutekanye atari uruyobora abone ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda nyabwo abone amajyambere nyabwo aho abanyarwanda bafite icyo bakorobiza azabona abanyarwanda babona n'abakongo bane bagenda nta kibazo by'amatsiko yose yirwaga bakiramo nta n'ikintu na kimwe abona abarundi ari abavandimwe abona abanyatanzania ari abavandimwe bohereza abana b'abanyarwanda babuze imirimo kujya gukora competition muri iyo miryango mpuzamahanga muri iyo miryango ya East African muri CPG ribi yaragarutse ibyo bintu byose uzabibonesha amaso avuga ati burya koko naragomye ntabwo nabaye umugabo ntabwo nahagarariye abanyarwanda nk'uko bari babi nk'uko nari nababeshye ngo babindubye n'abafatiye imbunda ku gakanu ibyo ngiye nibyo mwifuriza kandi nzabimusengera kandi bizaba Bwana Serge ahubwo dusenge imana dutize ubuzima shantari nakubwira iki usenge imana dutize ubuzima iyo myaka 20 imbere yacu urakoze
epi make ntabwo shantari yanjye igitekerezo ntabwo ndagira ngo kirangize ariko utakibagiwe kuko epi make saribwaribwa nyine ahita afata ijambo kandi byari ngombwa mbanzi kwa kubitira nyine iyo abonye ikintu nk'icyo ahita akivuga ku kanya gerageza igitekerezo cyawe utakibagirwa mbere y'uko tuvuga kuri karitsiye
imana igitekerezo cyanjye nagira ngo ntange no kugira ngo navugaga yuko imyaka 20 yarari kuvuga nyine no mu buryarya bwinshi asubiza kiriya kibazo cy'uriya munyamakuru ntabwo bishoboka icyo gihe mu Rwanda haba nta bantu n'abandi bantu bahaba abikorera ibiseke babyikorere uburyo bwose bashaka abandika amabaruwa bayandike abikorera ibibindi babyandike ababyikorere bashaka byo bose bakora ibyo bashaka ariko kuvuga yuko agomba kuzamaraho iyindi myaka 20 bamwite baba wa taifa bamwite imana bamwite ibyo bashaka byose ariko ntabwo mbizi kuko hari igihe wicara ukibaza ariko abantu baranyuzwe rwose uburyo u Rwanda n'umunyarwanda babayeho ni ibintu binejeje ku buryo babona uyu muntu ari ushobora gukomeza kuyobora u Rwanda mu yindi myaka 20 igiye kuza heza hejo habana b'u Rwanda hazaza ni hehe Kagame arimo yubaka kuko iyo urebye ibibibye amabi yakora mu Rwanda ndetse no mu karere ejo heza h'umunyarwanda ni hehe ko abanyarwanda nje narindi kuvuga abanyarwanda ko twahindutse ibivumwa aho tugeze hose ko batuvugiriza induru ati ngabo ngabo babandi ba kwa Kagame ngabo babandi bo kwa Kagame oya ntabwo imyaka 20 mwifuriza njyewe ku butegetsi kandi je pense ko ari nta niyazabona ahubwo aryamenge nubwo yavuze ngo byaciyeye mu ntambara mu matora mu biki byose ariko mu Kenya nahoze ndi kuvuga yuko umwotsi utangiye kuba mwinshi bari kugenda babasigiye gake gake gakeya ahubwo ejo mu gihe muzajya kubona mubone barikuyemo nicyo kintu nagira ngo ngerekeho oya abanyarwanda barahari mu karere abanyarwanda barahari mu Rwanda ndetse na handi n'inyuma yo mu karere abanyarwanda barahari oya ntabwo no nanye na mudabyara umuhungu nicyo gicyo ndangirijeho
nakoze cyane hari uwambwiye ati yanyuriza ikiganiro ngo riba ari Pastor Mishake ibyo yahanuye yongeye kuvuga biriya Kagame arabitinya rero azavuga ati nanjye wenda nzabigenderamo ndaza kubyumva n'abantu babinyoreje ndabona umwanya wo kumva icyo kiganiro ubwo bakibonye bazambwira ibitekerezo bye ariko ibintu nkabira byo kuvuga ati ya umuriro uzaka biriya azavuga ati uzaza ucuye hese muzenzira se ya demokarasi se intambara se ariko nuko nawe atazabirokoka ubwo abasenga niba ariko mu bisengera nabiha umugisha wa mugani ni Allahu akibaru ariko ubwo tubirekere by'igihe cyabyo kuba cya kuvuga rero bati iyo myaka kamera makumyabiri avuga azayikurahe iyo benediction azaba yibonye ate tuzabigaruka igihe cyabyo kigeze munyemerere tujye ku ngingo ya Aimable Karasira none tubaza kureba ibitekerezo bisigaye by'abantu bagiye batwandikira mbere yuko dusoza Aimable Karasira ibi narimo guca mu birababaje ejo twarabiganiriye turabyumva abana babitubwira nari kumwe na France mutuye mungu uyu munsi nagerageje kumva na reportage ya VOA ndayumva ndavuga nti birababaje kugira ngo navuge ati ibintu ndimo gucamo biruta ibyo naciyemo muri jenoside ndakeka twari bakuru twari mu Rwanda utarabibonye arabyumvise utarabyumvise arabisomye nta kubeshyanya ni ibihe bibi cyane umuntu atakwifuza undi muntu kwabamo kumva Aimable Karasira avuga ati rero ibintu ndimo gukorerwa mu ibohero hano muri mageragere biruta ibyo naciyemo muri jenoside byaba ari ibintu bibabaje cyane abantu babibonye ntibabyamagane ubu intore zaza kuvuga ziti n'ubundi niwe wabyiteye kandi mwibuke ko baba mutu b'i Kigali bamuciye urubanza bati ni gute umunapfobya jenoside ntafungwe bari numvise n'abanyamakuru bavuga ngo akurikirane ku byaha bya jenoside ibintu ngo byo guha inyito jenoside biriya nta nubwo njyambisobanukirwa buriya njyewe ndanabireka nk'itambo cyangwa avuga ni agatsiko kashatse kugufunga nikabura icyaha uko kagihimba ariko kumva yuko ngo Karasira ngo akurikirane ku byaha bya jenoside harya ubwo Karasira akurikirane ku byaha bya jenoside bitandukanye n'umujenosideri ukatiye burundu nahoze ndeba runo rubanza rwo mu Faransa uyu wari prefe niba ari igikongoro w'ikibaruta bavuga ngo urubanza barupfundikiye baramusaba gufungwa burundu nkareba abantu bari mu ndishyi z'akababaro bazisaba nkabona abantu bagera hafi muri 70 niba dapfure ibyo nasomye cyangwa numvise
yego
abantu barenga 70 bavuga ngo barashaka indishyi z'akababaro noneho ugasanga nka madame Gauthier Daforoza ari mu bantu nabo bari muri urwo rubanza bashaka indishyi z'akababaro ukavuga uti ariko umuntu wese bazaba bagira ikintu bamuprofitaho kugira ngo babone icyo bamukuraho Karasira rero we ku by'umwihariko ni umuntu ibintu byo kutabivuga waba wirengagiza ukuri kimwe n'abandi bantu bari mu gihome hariya hari abantu ba cyuma hari abantu ba Profesori Kayumba hari ba Tewo n'abandi bantu batandukanye aba bantu bose mubona ibintu barimo gucamo ni ibintu ibibazo byabo tuzi twakurikiranye tureba ifatwa ryabo ntabwo ryaje mu ibanga ni ifatwa ryateguwe neza rishyirwa mu bikorwa abantu bagomba no kuganiraho reka tube twumve amagambo wenda yavugiwe cyangwa reportage ya VOA kuko niho navuga turutse nayikuye mbere yuko natwe tubiganiraho
uku kwishinganisha kw'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu bwa Aimable Karasira uzaramba yagushingiye ku bikorwa avuga ko abamurinda bamukorera muri gereza ni ibikorwa yita iby'iyicarubozo ry'ubwonko kumukubita kwanga kumuvuza kumwima ibiryo n'amazi bya hato na hato n'ibindi byangombwa nkenerwa yavuze ko inshuro aburanye zose haba hagomba gutanga ibihano kuri we cyangwa se kuri bagenzi be bafungiwe mu kato Karasira yabwiye urukiko ko kubw'umutimanama we yumva ntacyo yishinja ku byaha aregwa yavuze ko ubwo aheruka mu rugiko yageze kuri gereza ubuyobozi bwayo bumubwira ko yaburanye ibitari byo yavuze ko amajwi n'amashusho byafashwe n'itangazamakuru uwo munsi byamushyize mu kaga gakomeye yavuze ko byabaye intandaro yo gukubita mugenzi we atavuze mu mazina bamumena amatwi Karasira avuga ko byamuhahamuye bimwibutsa ibyo yahuye nabyo muri jenoside yo muri 1994 yavuze ko kubwe kubera atahawe umwanya wo kubonana n'umwunganira mu mategeko ngo bategure urubanza atagombye kuba yaje kuburana umusaku bw'abagenzi be bafunganywe barimo Cyuma Hasani ngo bamwinginze yemera kuza agamije ko bwacya kabiri. Karasira yabwiye umucamanza ko ibyo abona muri gereza biteye isoni n'agahinda. Mu mboni ye ntawe bitaniye n'ibyo yabonye muri 94. Yavuze ko arindishwa utubunda dutoya twa masotera tuba dufitwe n'abantu bambaye sivili kandi ngo arabatinya cyane. Avuga ko we na bagenzi be bakeya bafungiwe ahantu hihariye. Yabwiye umucamanza ko nagira icyaba bizaba byagambiriwe kuko mu magambo ye afungiwe aho umwana aranyira ntiyumve. Ubushinjacyaha buvuga ko Karasira abura n'ibyaha by'ubugome bityo ko bitamubera impamvu zo gufungurwa by'agateganyo. Uregwa yasubije ko niba anafite ubugome ari umusaruro w'amateka asharira umuryango nyarwanda wanyuzemo. Yavuze ko nta gukina ku mubyimba umuntu ufite ibibyimba kandi ko hari ababyitwaza bakarenganya abandi ntaho bahuriye nabyo. Yabwiye urukiko ko asigaye yiyumvamo impinduka mu mubiri ko bishoboka ko hari ibindi gereza imuha. Ati hari n'utuntu natangiye kwiyumvamo bashobore kuba bampereza kutuzi. Yabwiye urukiko ko uburyo afashwemo bigaragaza ko adashobora kurekurwa na rimwe. Yavuze ko ubuyobozi bwa gereza bwemeza ko bufunga ariko hakagira n'izindi nzego zigena uko bafunga. Karasira yabwiye urukiko ko nibikomeza bityo azasaba kwikura mu rubanza rwo kuguma mu bintu yita ikinamico. Avuga ko bishoboka ko azi n'imyaka azafungwa. Yavuze ko ibyaha byose aregwa bitari ukuri ariko anasaba ko binashobotse bamwica hakiri kare aho gukomeza kumugaragurira muri gereza. Imiburanire ya Karasira yakunze gukurura amarangamutima mu rukiko nk'aho avuga ko ku manza za politiki mu Rwanda kuziburana bisa no guta umwanya kuko ziba zararangiye kera. Ubundi yajya gukoresha imvugo zitaboneye mu rukiko umwunganizi yamukebura uregwa ati n'ubundi byo mu Rwanda byose nicyo kimwe byihorere. Umunyamategeko Gatera Gashaba n'umwe mu bamwunganira yongeye gutanga inzitizi imusabira gufungurwa by'agateganyo akaburana ari hanze kubera impamvu z'uburwayi. Ashingiye ku ngingo z'amategeko Gashaba yavuze ko ku byaha byose ukurikiranyweho icyaha cyangwa umwunganira ashobora gusaba urukiko kumurekura by'agateganyo bitewe n'aho ikurikirana cyaha rigeze. Yibukije ko kuva Karasira yafungwa batahwemye kugaragariza urukiko ko afite ikibazo cy'uburwayi. Mu mwaka ushize 2021 ibitaro bikuru bya kaminuza CHUK byemeje ko afite uburwayi bwo mu mutwe amaranye imyaka hafi 20. Ni uburwayi bukomoka ku mateka asharira ya jenoside yanyuzemo. Gatera Gashabana akavuga ko kuba hariyongereyeho gufungwa nabi bishobora kurushaho kumugiraho ingaruka. Yibukije ko umucamanza afite inshingano zo kwita ku mibereho n'ubuzima by'ukurikiranyweho icyaha. Umunyamategeko Gatera Gashaba aravuga ko Karasira aramutse afunguwe by'agateganyo byamubera umwanya mwiza wo gukurikiranwa na muganga kandi nta kimenyetso yahungabanya. Yazamuye impungenge ko ku bandi bafungwa yunganira yagiye kuri gereza kubasura nta kibazo ahura nacyo. Gusa kuri Karasira n'umwihariko kuko nta n'ibanga ry'akazi ke gereza yubaha. Ubushinjacyaha buravuga ko iby'uruhande baburana rusaba nta shingiro bifite. Nta byinshi bwavuze ku byo Karasira ashinja abamufunze. Bwisunze amategeko ubushinjacyaha bwasobanuye ko iyo urukiko rwaregewe mu mizi ukurikiranyweho icyaha akomeza gufungwa kugeza urubanza ruciwe cyangwa urukiko rubibonye ukundi. Bwavuze ko impamvu zikomeye zatumye afungwa zikiriho kandi bumukurikiranyweho ibyaha by'ubugome. Bwavuze ko ibyavuye mu iperereza bihagije kuba Karasira yakomeza gufungwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko gereza afungiwe n'umuvuzi uko bikwiye kuko atari we wenyine uhafungiwe. Bwabwiye urukiko ko uburwayi afite gutamugira umuntu udashobora gukurikiranwa n'amategeko. Iburanisha risoje, Karasira yasabye urukiko kumuha icyizere niba nava mu rukiko atari bugirirwe nabi. Imibanire ye n'abacungagereza yayifashe nk'umuyahudi n'umwarabu badashobora kumvikana. Yifashishije amagambo yo muri Bibiliya, Karasira yabajije umucamanza ati muzagezaho muca imanza zita ku cyubahiro cy'abanyabyaha mugaca imanza zita ku mfubyi. Umucamanza aramushimira. Karasira barinzwe bikomeye n'abapolisi benshi barimo n'abakuru ndetse n'abacungagereza. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha bine: guhakana jenoside, guhishinyura jenoside, gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibyaha byose arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Ubu ni urubanza rwagombye kuba rutangira kuburanishwa mu mizi ariko Karasira akavuga ko igihe cyose uburenganzira bwe butazubahirizwa atazaburana. Icyemezo ku nzitizi batanze kizafatwa ku itariki ya 11 z'uku kwezi.
Ya banyarwanda, banyarwandakazi, murabyumva imibanire y'abayahudi n'abarabu abazi amateka muzajye kwishakisha mu isome. Karasira ati bashaka ko umutuzi muri gereza. Karasira ati niba ari ukunyica munyice bwangu. Eric bagira ubusanga umunyamakuru reportage ye urayumva ukayumva ukayumva no kugira ngo ubashe kumva ibintu avuzemo byose ubishyire hamwe biragoye kandi byose wumva buri kintu ushobora kukimemoriza ariko bikakunanira bitewe n'uko ibintu byose bavuga ni ibintu bikomeye. Epi mati na mushobora reka nguhereho Teo uri ku mirongo telefone ko byaba byiza ugarutse kuri ingana naguhaye kuko kuri linya telefone byangora kukugarura ndi ko ushaka ijambo urimo uraryaka. Epi mati reka nguhereho hano ku magambo ya Karasira uvuga ati ibintu nkorerwa muri gereza binyibutsa ibyo nakoreye muri jenoside cyangwa biraruta n'ibyo ibyo nkorerwa muri jenoside biruta ibyo nakoreye muri jenoside. Ni comparison buri idakwiye no kuba yanakorwaho kuko abavuga ngo yahaye ishingiro jenoside Jenoside navuze ko ari cyaje gikomeye cyane abantu bashaka no gukinisha wa muganda kagama ati mujye mureka abashinyaguzi babivuge ari wo makarasira avuza amagambo nk'ari mu rukiko umucamanza arakwiye guhita byumva akumva n'icyo avuga na meaning yacyo burya ari kuvuga ikintu kidafite meaning ariko iyo gifite igisobanuro ukakivuga ari byo kumvikana aha ngenda nifata kuko mba numva ko zirageza mu Rwanda turazizi ko zimeze umuntu ngo afungishijwe izo mbunda zimuri ruhande nta bwisanzure afite barakubitwa anytime banakwicwa no kwishinganisha uvuze ngo urubanza rurangira uratangira baba ati mbanje kwishinganisha mbere y'uko mva ngaha nabwo ni indi evidence igaragaza yuko ikintu kireba n'ikiremwa muntu mu Rwanda ntagihari twabibonye ejo ubundi mu gihe cya Cogamu ubwo bavuga bati gereza ntabwo zemeye gusurwa bitewe n'uko ari ikintu bahishaga wakomoje kuri uriya mugabo wanyu wira misatsi imeze gutya uko byamugendekeye ejo bundi ubwo ari mu Rwanda avuga ati u Rwanda nicyo gihugu cya mbere gifite umutekano Joris Bonson avuga ati Rwanda ni rwo rwa mbere rufite igihugu gifite umutekano kandi mu mwaka 2021 ubwongereza bwarasohoye raporo ivuga ko u Rwanda atari igihugu gitekanye ni igihugu abantu baraswa ku manywa y'ihangu igihugu abantu abafungwa bakorerwa tortures ni igihugu abanyururu cyangwa abagororwa bakorerwa icarubozi muribuka muri ya raporo ya iri ya raporo ya droit de l'homme human rights review yakorewe muri Nations Unies i Geneve representant w'Abongereza wari i Geneve ibintu yabwiye Joseph Businge muribuka ku Rwanda baruhaye umukoro ugera hafi ku 110 bakavuga ngo barabimana bigera kuri 70 byo zakira mu bikorwa ari ukabura uriya mugabo wanyu mwa tereye icyizere kandi nakunze cyane ashimatirwa n'icyo gihugu gifite umutekano cya mbere niyo mpamvu ba migration bashaka kujya mu Rwanda bakabaye ariko karasira ni example zigira ngo twibakire aho ngaha epimacyera agira ngo nguhere aho ngaha amagambo avuzwe na Eric bagira ubusa atera na emotion karasira ni umuntu nzi na passion y'indamuzi ariko ibintu birimo kumubaho ni ibintu umuntu atabasha kwihanganira ijambo ryanjye bwa epimacyera
urakoze bwana Serge iyo ndebye izi manza zaba bahungu n'abadamu birushaho kunyereka nubwo rwose iyi ngoma ya Kagame ni fragile amfete n'umunyantege nkeya umuntu ubonamo karasira ikibazo akaba yumva agomba kumufunga kuri ubwo buryo umuntu ubona Kizito umuririmbyi wa gospel akamwica kugeza amwisha akamumanyagura bati yiyaguzwa umuntu ubonamo idamanje umuntu uri bumuvaneho akajya kumufunga kuriya umuntu w'umudamu ubyaye kangahe kubera ko yagiye kuri YouTube akaba yumva ko byabyanga uyu mugabo ni uko yahoze umurwanya nabundi nta mbaraga afite koko karasira w'umucikacumu ugera mu rukiko atifuza kuba yarapfuye mu gihe cya jenoside tubona na Kigali iki hari abavandimwe ababyeyi banjye bapfuye muri icyo gihe nanjye iyo mfana nabo buriya nicyo abavuga ibi bintu kubona mu Rwanda nta muyobozi n'umwe bitera emotion none avuga ati uyu muntu yari akwiye gufungurwa ni ikibazo gikomeye cyane kubona na Kagame ubwe yumva ariho sivili y'ubutegetsi bwe iri harimo ubugwari bukomeye yubona ibitaro by'ubutare byaba n'ibitaro by'i Kigali bivuga bati umuhungu afite depression afite agahinda gakabije kamwaritse mu mutwe no mu mutima ku buryo byamuteye ihungabana ariko ibyo ntihagire icyo babyumvaho komusi depression atari indwara komusi agahinda gakabije ntacyo bitwaye ese abana babo bibabayeho byagenda bite ese abo bantu bajya batekereza ko bafite imiryango ndakumva
hari unyandikiye aha ngaha kuri WhatsApp ati biratangaje kumva amagambo ya Karasira avuga ari muri gihome akorerwa iyicarubozo muri wa buryo mu gihe Edward bamureke ngo bamubona hejuru y'inyubako ye ayitambagira harya ubu umuntu wibye leta cyangwa wiba leta cyane na Karasira ninde ukwiye kuba ari mu gihome ni ubutumwa kuri WhatsApp ku muntu dukurikiye ariko nibyo anyanyanike ati hagati y'abamuriki na Karasira ninde wakomye kuba ari mu gihome akorerwa icarubozo ntabwo nemera icyo ubuzo muri rusange wenda ntabwo twemera iki bikorwa cy'icarubozo ariko ninde wakomye kuba ari mu gihome
yabivuze neza na amagambo yabivuzemo ya Bibiliya Karasira yavuze ati muzacira imanza muzakomeza gucira imanza imfubyi abanyabyaha aribo bazicira izo mfubyi byagenze bite none se ibyo ngibyo umuntu araza ati njyewe nagujije miliyari kandi narazanye ibiceri cumi ijana na mirongo itanu ibiceri niyo wakora imibare gute niyo waba uri umwana w'umuswa umwana w'umuswa wo muri primaire yabona ko iyo mibare idahuye ko miliyari nabo bamurikira nta ruganda afite iyo miliyari yayimanye hehe nanjye mbivuge nka wa munyabyumba nawe wataye umutwe ati ntibakora nshete wamugana iyo miliyari yagize ariko akoze icyaha cyo gufata ruswa afatanywe ruswa mu ntoki we baramubwiye bati genda wicara aha ngaha turacyagukeneye amagambo y'intungano zo kubwira Kagame ukamubwira uburyo ari imana uburyo ari igitangaza habanza Kagame agakurikiraho imana mu bukomere donko bamuriki naranabivuze bwa mbere bakimufata bamuriki ntabwo azafungwa bagiye kuba bamwicazaho gato kugira ngo bazamugarure baracyamukeneye ntabwo bari babona undi uvuga amagambo ameze nk'ariya ni nayo mpamvu nyine ayo mafaranga azayakomeza Kagame akunda abantu nka bariya akanyisha akunda barwara kabije akunda abo bamuriki bafite bazi ko hari icyaha bafite ariko noneho bagaruka guseriva babasubize mu myanya bakaza bapfukama burundu nta kindi bakongera akunda barucagu akunda ntabwo ujya ubona abambasaderi afunga imyaka itanu yarangiza akabohereza kujya kuba abambasaderi nkaho ambasade agafata Diane Gashumba akavuga ko bibye akabatuka akabambika ubusa imbere ya fabrike yarangiza akabohereza muri ambasade nkaho ambasade ari ibimoteri no ni ibintu biteye ubwoba naho Karasira we rwose biragaragara uko yagaragaye mu ntuza mu rukiko ni ibintu biteye byari bikwiye gutera agahinda buri munyarwanda wese akavuga ati u Rwanda ntaho rugeze koko aho rufunga imfubyi gutya imfubyi bakazifungana bakazegereza imbunda zo kubabwira bati uraraswa umunota ku munota uri bwishwe kandi wa mugana afite nareza avuga ati niba kunyica ari cyo mwangeneye mwanyishe mukandangiza ngewe hari ibintu njya nibaza iyi ngoma yazanye kwica umuntu umubabaje kandi nanone ugiye kumwica akwasasera bimaze iki niba uri bumwice ariko se uramwica urubozo uramwica imyaka icumi umufunze umwicisha inzara ugira gute umukubita umucocaringa niba ari ukumwica wamwica ntabwo uri bumureke nibura ngo azajye kubyigisha mu mashuri ati bana mureke kugira gukosa gutya na gutya kubera ko birafungirwa nafunzwe gutya ubyicira umuntu muri prizo abantu bavuga ngo ni abagabo abantu bavuga ngo ni ababyeyi bakicira umuntu muri prizo bakica Kizito kandi bazi neza ko ntacyo yabatwara none reba Karasira ubu butaha bagiye kutubwira Damange Cyuma Nsengimana abo bose Kayumba abo bose bafunzwe kubera ko bagize icyo bavuga kuri YouTube batinyutse kuvuga nibyo tuvuga hano ndabashimira cyane kubera ko
hari ka blage abantu bambwiye ko buriya nyina wa Kagame harya ni Asteria ni Steria I don't know bijya gusa ngo yabazaga Kagame ati mwana wanjye ati njya numva bavuga ngo bakwita Pilato ati byaba ari byo undi ati barabeshyera rwose ati nta ati ariko siko bumva bakwita Pilato ubwo ni umukecuru ati bagenzi bawe njya numva bakwita Pilato wari ukavuzeho rero ikintu cyo kwica mu Rwanda ni ikintu gihari kandi ntawe utakibona kandi utakivuga ahubwo uretse abavuga ati reka nigengesere nanjye ntazicwa nk'uko Kizito yishwe nk'uko wari ubivuze n'abandi bagiye bicwa ariko kwica byo ntabwo bikiri tabu abantu barabivuga bati ubutegetsi burica bati reka twigengesere nimwe mubimbwira ntazi na mvuze nimwe mubinyandikira ntawe mvuze izina kandi namwe ubwanyu murabizi maze ati aba bagabo barica na nyina wa Kagame buriya yajyanye agahinda avuga ati mwana wanjye barambwira ati bakwita pirata ati urica niko nagira ngo kajye on the record wavuga ukuntu babikora na nyina wa Kagame yagiye abizi ku mwana wica
ahubwo arakutongeyeho nawe mu yagiye ahubwo arakutongeyeho nawe koko yagiye yarabimenye uko buryo bamubajije nyine no munyarwanda kazi yakuriye mu Rwanda nubwo yahunze yahunze ari mukuru ati umubyeyi yabyara umubiri ntabyara umutima uwo mubyeyi abantu benshi bamutanga ubuhamya ko yari umubyeyi mwiza ko atari we wari ukwiye kuba yarabyaye Kagame ariko nyine umubyeyi yabyara umubiri ntabyara umutima uwo mubyeyi mwiza yabyaye Kagame ugejeje u Rwanda hariya bigombe kumvikana ko agomba kuba yarajyanye agahinda ko kuba asize u Rwanda ruyobowe n'umuhungu ruyobowe nabi gutyo ku buryo nawe bimwanduriza izina ibyo birumvikana ahubwo icyo bavuga ukuntu barimo ukuntu bica njye nsigaye nemeranya n'abantu bavuga ko ngira ngo ibintu by'ibi by'abadayimoni ibintu by'ibi mandwa Kagame akorera satani akorera igomba kubimwogurisha gutanga amaraso y'inzira karengane nka bariya bakinzito abo ngirango nabo bakarasira ntibazavamo kubera ko abizi neza ko ari inzira karengane ariko aba banyabyaha bo aramutse atanze amaraso y'abanyabyaha yahita atangaye ariko ntabwo aricyo kigamijwe kubera ko ari we yumva ari we mwami ari we ntungane ukurikije uko bimeze ariko ikiri cyo ni uko bari bakwiye kunda mu icumu siritu bakagibona muri aho ngaho muri prizo niba abanyarwanda babicishije inzara babicishije inkoni hanze ntabwo bagakwiye kubakurikirana aho bashyize mu gihome kingana kuriya ngo babagaburire ibintu bitagaburirwa abantu ngo babice urubozo kuko ntaho bo batagira amaraso ariko bagiye bishyira mu mwanya w'abantu bakumva uwagufungira murumuna wawe gutyo akamukubita akamuhoza ku nzogera babashyira mu matwi ngo kugira ngo babure gusinzira baturubure akabahoza za kamera nkagira twabonye binjirana mu cyumba cya Rusesa bagena bashaka kumubaza ibyo atari yiteguye cyangwa atari yagize gute bakabafungana n'abantu batazi nk'uko babigenje kuri twagira imana bakarangiza bamwishe bamujyanye bamugurije irengero tuzi njye mvuga ko bamwishe kubera ko ntabwo byumvikana ko yaba akiriho urumva ibyo byose kuki badatekereza umuntu wankorera ibi bintu umwana wanjye yibyaye
utibagiwe bahati nawe uko
byagenze bagafata umusizi babona uburisha abandi mu gihugu wakagombye kugera ku ntebe y'ubusizi akazayobora nuza ubwo busizi nyarwanda bukagaruka bakamwica pe bakamuburiza irengero burundu nta soni bafite ko matari abanyarwanda wagira ngo wamugani n'abanyoro batazi icyo umuco nyarwanda cyangwa iki ndongo ibyo byose ndavuga kuki batishyira mu mwanya w'abo bantu wizo famili bavuge bati uwamfungira umwana kuriya ntibishyire mu mwanya wa se wa cyuma asana bumve umwana afunzwe gutyo akubitwa akamenwa amatwi bakarara bamuboshye bakamwicisha inzara akava ku biro bingahe ijana akagera ku biro mirongo ingahe mu mezi angahe ibyo byose kuki batabitekereza bazi ko bari kuyiheza ibyo bintu rero ni ibintu biteye agahinda bwana Serije uyu muhungu karasira ni ukumusengera rwose tukamushyira mu maboko ya Rurema ikamurwanaho iyi ngoma ikazahinima nawe akabibona akazava mu bantu bazishima babonye bakazavamo avuga ati Kagame na FPR ntabwo tuzabakumbura nk'uko yabivuze rwose urakoze rwana Serije
urakoze cyane Ivimake Chantal Nyange gira utange itegeko cyane kugira ngo tujye kwa Theo none dusoze ikiganiro ko cyacyabaye kirekire amasaha yacu yaturangiranye ariko iyi ngingo ntabwo izaza tuzayigaruka no ku bindi biganiro byacu hagati mu cyumweru fata umwanya nawe utubwire aya magambo ya Karasira yasigira somo cy'abanyarwanda n'icyo abanyarwanda basigarana kurimo kumukorerwa kugira ngo erega aba bantu barimo baratubera ibitambo nk'uko turimo kubivuga twebwe ntabwo turi hariya ibyo arimo gukorerwa ni twe tugomba no kubyumva tukamenya n'uburemere bwabyo ariko abantu mbona muri politiki nyarwanda hano hanze basa nkaho batumva uburemere bwaryo bakagumira mu bintu by'amacakubiri byabaye business as usually gerageza icyo bivugaho comme de chantal
Makoze Serge pour mes jambes. Je suis triste et yo cyane kumva ukuntu imanza ziriya ziba zigenda ziba zikorwa. Njye buriya numvishije buriya hari ibyo nacyo ngerageza no kumva n'ahandi n'ahandi buriya hari ibyo Eric bagira ubusa atavuze ariko sinzi nimba ari hehe nimba ari kwa Nkusi Agnesi umusambuye ko ariho nabyumvishije we yavuze yuko ngo yahageze hakiri kare cyane nta n'abandi banyamakuru bari bahagera ahageze we mubasanga ahubwo imodoka yazanye Karasira ngo yari yahageze buriya ngo habaye ikintu gikomeye cyane murabona kariya gafuka ngo Karasira agendana haba harimo amadokima yabo ye
uku kwishinganisha
ngo barakamwambuye nimba barakajugunye nibo baragataye simbizi ariko ngo barakamwambuye noneho bafata amadosiye ye ngo barayamukurika Karasira ati no ndashaka gafuka kanjye mukampe niyo dudu yanjye niko kantu kampamaho riyo harimo amadokima yanjye mukampa agafuka kamugemura akajyana hehe ngo barakamwima barakamwima burundu Karasira ati simburana simvuga nta kindi muntu agafuka kamugemura kari karimo amadosiye yanjye agafuka barakamwima neza noneho rero ndi kuvuga ubuse barakamwimye neza bigera aho ngo naho Karasira bivuga arabimenyekanisha ku mucamanza biranga birananirana Karasira ati simbura na mutampaye agafuka kanjye ngendana mwe amadosiye noneho ngo ari bamuzanye ngo baza kuza kubeshya yuko ngo imodoka ngo yasubiye ngo kuri gereza ngo ikaba yagasubijeyo biranga birananirana noneho ngo haza
gafuka harimo dokima zari bwifashije aburana cyangwa karagafuka
yego dokima ariko ngo zo bazikuyemo agafuka sinzi aho bakajugunye Karasira
hano ndagira mu byumvereza ni agafuka konyine cyangwa ya dokima mu gafuka
harimo dokima
bari batwaye mu gafuka
agafuka karimo dokima ufashe agasake ushyizemo dokima noneho ugeze ahantu dokima bazikuyemo sake yawe barayijugunye ariko bya dokima barabifashe barabitujugunye nabyo
uva ko muri sake nta kintu cyari kirimo
agafuka kino ngo gafata nka duduyi njyewe rero umuntu wize ibintu bya psikoloji je comprends ce que ça veut dire ako gafuka kiwe barakamwima neza bamaze rero kukamwima nduzira cyane nyuma yaho nyine ngo baje gukomeza kubeshyabeshya
ako kantu kugira ngo abantu babyumve neza ibyo avuze akankoni duduye ni nk'uko waba uri umwana nyogokuru akaguha agasaro atakagasaro umwana wanjye uzakagenda naho ariho hose kazakurinda noneho wahura n'umuntu akagasore akakakwaka wabura amahoro kubera ko ibyiringiro wari agakirimo musikoloji Chantal ari mu kuvuga abantu babyumve batyo ako gasake ke bakamwakiraga iki kandi we hari icyo arakarangamiyeho ku mutima hari icyo kari kumufasha aho musikoloji koma niyo bitaba buri muntu wese yabyiringira ko ariko byagenda ariko umuntu aba afite imyemerere ye
nuko muri make ni ngombwa ngo ni nk'umuntu ugenda ni shapure mu biganza cyangwa
murabona abana baba bafite ibintu by'ibikinisho agendana cyangwa aryamana atajya ashyira ahandi hantu icyo gikinisho yakibura ntasinzira savedire grand chose psychologiquement abanyarwanda ntabwo babyitaho cyane ariko psychologiquement bivuga ikintu gikomeye cyane umwana ntasinzire pe iyo duduye batayimuhaye
n'abandi benshi cyane n'abandi bagiye bafungwa nyine bakagira gutya bakanyuruza
ngo barabuze umuntu aburira gute muri gereza aho yafunzwe aho yafungiwe abuza gute agiye hehe ibyo bintu rero byose isi yose yabivuga ugasanga nyine kagazuye umugara ararakaye ashatse kwamba abantu mu nkokora ngo barimwo barasebye u Rwanda ni twese gusebye u Rwanda turi kuvuga ibyo ayo mabi yabo cyangwa nibo bisebye ubwacyo ese ntibagira ngo babikore twe kubivuga nabyo no batangira ngendo se triste ariko nta kundi kuntu byagenda wa mugani Serge Komaje ari kuvuga ati bariya abantu ni ibitambo byacu bariya abantu natwe duhari nyine tukavuga nkabo natwe niko batugenza ariko dukomeze tuvuge njye nicyo kintu nkomeza kuvuga buri gihe dukomeze tuvuge ntiduceceke dukomeze tuvuge dukomeze tubyanagane birumvwa kandi birabona gusa Karasira Imana yagutije ubuzima ukagukira ukaba ugihumeka ntekereza yuko igufitiye imigambi izi mpamvu ukiriho ukabona gihumeka burya kugera kure cyane ntabwo ariko gupfa njyewe mu myumvire yanjye no mu myemerere yanjye nzi neza yuko kuba rwose kuba Karasira kiriho hari impamvu kuba atarapfuye muri Jenoside kuba kinakiriho kugeza ubungubu nubwo bwose ari muri torture ikomeye cyane ariko ndakeka neza yuko hari impamvu kandi iyo mpamvu ishobora kuzaba umuti ku bisubizo byinshi nicyo kintu nziza murakoze
urakoze cyane Chantal ndagira ngo njye kwa Theo umaze umwanya utegereje na network ndabona yawe irimo kugenda ikubana mbi mbere y'uko network ikubera mbi rwose ukavaho nagira ngo ujye icyo uvuga twihuta ko ndabona network yawe yakunaniye ijambo rya nyuma munyumva birimo biracika ok ubu turakumvise nyarutse utange itekerezo cyawe twihuta kugira ngo udacika
nibazaga ni mu by'ukuri ari Emmanuel Karasira ari na Kagame ninde yagombye kuba ari muri gereza Karasira bamurega ngo kuba ngo gupfobya kugira gute ese ari Karasira wagiwe n'ibyago bya Jenoside akayibamo akababazwa na Kagame uvuga ko yahagaritse ariko akamariye ku icumu abacika cumu urutonde nirurerure mwashimwanyiyo baba babati harimo ba Nyamihirwa harimo ba Kasiye harimo ni benshi ubwo upfobya Jenoside ninde wa mugani wa Karasira ati mujye mwitonde muvuga Jenoside ibyo bituma umuntu yibaza mu by'ukuri ubanza mutanyumva neza hari
oya turakumva turagukurikiye rwose
ibyo bituma umuntu yibaza ati mu by'ukuri ubwoko bw'abari abantu ba y'u Rwanda n'ubwoko buhe abantu mu by'ukuri ibintu bya Karasira biteye agahinda si wenyine rero ko Karasira biteye agahinda iyo umuntu w'umugabo avuga ati njye numva igisigaye ari uko mwandangiza ni uko ibyo nari bigeze kure gusa akababwira ko tukumva buri munsi njye icyo nibaza ku bantu babiri ariya muri iyo rukiko cyangwa batatu nibaza ku mucamanza ukomeza kugira ubwo bushobozi imbaraga zo gukomeza guca urubanza nka ruriya abona harimo akarengane gatwara ubuzima bw'umuntu nibaza ku muntu witwa ngo ni umushinja w'inyoma cyangwa bita ngo umushinja cyane bari umuki uri hariya uwomvura na biriya bavuze nibaza na kuriya uriya mucungagereza ukora yari icwa urubozo bose bafite ubuzima bose bashobora kugerwaho n'ibyago bose bashobora babara kimwe mugenzi wanjye uvuze rero ati ubanza ikuzimu teme amaso y'abanyabyaha bashaka ayo inzirakarengane birashoboka ariyo mpamvu nyine ba Karasira abo inzirakarengane ba Kizito ariyo mpamvu atangwa ibitambo gusa icyo baje ni kimwe nuburyo twebwe tutenyarwanda dufata ibi bintu muzukuri umuntu mwicanyi bwabaye mu gihugu akabona be baburwa ubuzima kuriya agahungabana kuriya bakaba bamuhemba igihembo cyo kumutoteza kuriya n'ibintu byoroshye gusa abazayobora u Rwanda nyuma y'ingoma ya FPR bafite akazi gakomeye bazayobora abantu bahungabanye bazayobora abantu b'abagome bazayobora abantu batakaje imanizimu uwo muntu bizakora kubaka sosiyete nyarwanda twe dukore ibishoboka tukavuga tugatabaza ari ibishoboka umuntu yabavana ku ngoyi ariko mu gihe abo bantu batarava ngo bavanwe ku ngoyi nuko abanyarwanda bagombye gutabara kuko uyu munsi ninjye ejo ni wowe ejo n'undi kari agatsikoni kagira inshuti kagira umuvandimwe kagira ariko niko mafia zikora rero njye nagira ngo nisabire abanyarwanda utuntu tubiri niba bishoboka niba baba bagifite umutima wo kumva nuko bagombye gusubira inyuma mu myaka nyuma y'imyaka 25 na 30 bakareba uburyo abanyarwanda babanaga umuntu yagiraga ibyago agatabarwa umuntu yarwazaga bakamusura yajyana kwa muganga bakamuhekera ariko ubu ubwo buvandimwe bwararangiye abantu babaye inyamaswa bwarazibabaje kubona ukubona akazira uko yari ameze ukamubona kuriya ariko wajya ku nkoranyambaga ugasanga ba bandi bavuga ngo bahuriye muri bya bindi bitajye ngo niba ari ya miryango y'abacitse ku icumu amagambo bavuga ateye agahinda ari bagafashe iya mbere bakavugira umuntu wabo umuvandimwe wabo wowe n'ibibazo yatunze twebwe n'umuvandimwe wacu batotereza ko dutabaza niyo bambere bamujombye ukwane niyo ibintu bavuga biteye agahinda ubwo rero na sosiyete mu minsi iri imbere izaba imeze ite koko abanyarwanda ni uko bagombye kumva ku kibaye n'umugenzi wawe ejo kizakubaho icya kabiri abanyarwanda bagombye kujya bagasubira inyuma bakareba abantu bari bo muri 1985-1987 hari amahoro umwe n'amajyambere y'abantu baririmba bakareba ukuntu abantu birukanze amashyamba na n'ubu Kagame akaba ngo aba ubunani buri munsi abandi bakuye imishoboka bakabona ko ubutegetsi budahora iyo buhindutse kandi buhinduka nabi cyane cyane iwacu mu Rwanda bakaba banyamutegera akazaza ejo ingoma y'ejo niza izasanga nari itwaye nde ese ibyo ibikorwa bafite uyu munsi hari uwo bibangamiye hari uwo bifasha ibikorwa na kare gatsiko ari abacungagira abantu bavuze bahohotera akazi n'abandi bafungwa bose mu by'ukuri nta n'ubwo wabona 0.99% by'imigabane ku byinjira kubyinjira na gatsiko bamwe munyumvishe gusa nambaye umwenda ndakumvise abanyarwanda ni mugari w'umuntu mugari w'ubunyarwanda mwumve ko u Rwanda ruzahoraho kandi umurage w'u Rwanda nimwe muzawutanga mu gihe mukomeza kunyuruza abantu kugiye gukora idampfura mbi bikanasohoka inyange bivuze niba tikarazira impamvu atajye mu bukene hari impamvu ibi bisohoka muri gereza ubukarane atanga burababaje butanzwe n'undi bavangwa ngo ni intera ese koko karazira ufunzwe nk'umuteroriste mu by'ukuri cyane yakoze ikintu cy'icyo Kagame yakora n'agatsiko ko gutsembatsemba n'abasigaye ni ikihe rero natinze nuko nibyo nasaba ko abanyarwanda bagomba kumva ko tugomba guteza umugozi singomba ko tunajya muri politiki kiriya kintu ntabwo yakasa ni ibibazo imanizime ntabwo ari politiki ntabwo ari iki n'ubuzima wese yahagera kandi nabonye yageze mu Rwanda ni buri wese ni kandida aka rero nsoza nabo kantu mwavuze kuri bamuriki buriya twize kubiganira aho serije ukuntu ko ari mafia iyo ugishoboye kuyisevinga ntabwo ikugirira nabi. Uyu muhungu mwavuga bamuriki Kagame ubonye ko ari guteguza Abanyarwanda ko azongera kwiyamamaza, bamuriki agiye gusohoka agiye kujya gutangira gukora campaign bimuvuga no kuvuga amagambo meza. Hari umbwiye arihize ku giparati buriya kera mu gihe cy'abami habaga abajya gucuranga ibwami, guca imigani, kuririmba kugira ngo umwami asinzire. Niba ariyo rero bamuriki rero nawe ngo sinzi ngo nawe ukanira umukanyi. Ntabwo rero bamuriki afunwa Karasira, Karasira avuga ibizima, bamuriki akavuga amahomvu kimwe n'abandi. Bakazazana ati iki gihugu kirenganya bere kikarenga kigafasha abagizi ba nabi, ariko ngira ngo nawe abizi neza ko iriya Rwanda rewe n'abagizi ba nabi ni agaco k'abagizi ba nabi, kuko byavuzwe na Evode ndwaje ukayoboka nta cyiza cyabavamo. Abanyarwanda bafata icyo ko nta cyiza kizava muri kano gatsiko karimo ko kahagaze Jenoside kaba kamure kwicumu abaricitseho kakaba karamariye kwicumu abahutu kabita interahamwe kakaba karageze imbere kakanikora mu nda mu bo bavanye ishyanga. Abo bantu baracyaba bafite impuhwe, Abanyarwanda babonye bakavuga bagakaraba bakaje kujya muri BCB. Murakoze kubana Serge niyumvaho yari ifite umunsi muri gode mu gihe byiza.
Urakoze cyane comrade ku magambo meza. Turanashoje ikiganiro, reka dutange iminota isoza kuko iminota turangiranye. Teo ndakurarika mu bindi biganiro bitaba byaraditahuka kandi wari umaze n'iminsi utaza abantu bakumbazaga. Hari ubutumwa bwanditswe aha ngaha, ngira ngo wenda turebeho gato kuko hari François Munyabagisha wanditse ati hari umuntu witwa Esidras Kanimba yari perezida wa agenuinga ntabwo ni abbreviation ya societe cyangwa iki ntabwo mbizi. Muri 90 muri 81 abasirikare bo muri eso bamwambuye marete irimo ikaramu n'urupapuro barayirasa arabasarana abita ibicucu baramukubita hafi kumwica, nicyo yashaka kwandika. Ntabwo ni ijambo nziza Chantal, wabimbwira niba wabisomye neza?
Serge Esidras Kanimba yari perezida wa ntabwo nzi icyo ari kisingiki.
Ni ngera ko ni organisation runaka ishobora kuba ari nk'ikigo runaka, nibyo yatwunganiraga. Ni ukuvuga ko iriya marete ye
urupapuro n'ikaramu ngo barabirasa, ikaramu n'urupapuro barabirasa.
Bivuze ko ni ka gafuka ka Karasira hano hari muri 81. Ni ukuvuga rero ko buri wese agira akantu ke nyine abona aba yibitseho. Ubu yari Association Générale des Etudiants muri Université Nationale du Rwanda. Urakoze cyane, urumva wamunga ahita twunganira Association Générale des Etudiants de Université Nationale du Rwanda ni kumbikeka. Ok, epimake nagira ngo tukuzeho mbere ko dusoza. Chantal, reka nguhere kuri wowe utange ubutumwa busoza ku minota turangiranye.
Ntabwo ndi buvuge byinshi nsoza mbo twahereye ku ngingo yo ku bintu by'amahoro buriya nyine gasoza ntambara wo mu karere ahantu hose Abanyarwanda ko dusigaye nyine dukumirwa tugenda tuvugirizwa induru n'iby'agahinda, ariko dukomeze twamagane ibibi. Tukaba dushoreje kuri iyi ngingo ya Karasira ivuga ku burenganzira bwa muntu, uburenganzira bw'imfungwa, uburenganzira mu buzima ubwo ari bwo bwose bw'umunyarwanda mu Rwanda burageraniwe rwose, kubera yuko turabibona mu bintu byinshi cyane. Ntabwo ari mu mfungwa gusa, ni mu buzima ubwo ari bwo bwose, ariko byose biva rero nyine kuri ubu butegetsi bubi. Ninde gashoza ntambara ni uwo mutegetsi, ninde ugereranyije Abanyarwanda n'ubwo butegetsi bubi. ntegetse rero icyo mvugaho gusa message ntoya ntanga no gukomeza tukabwamagana twivuye inyuma kandi ubudatezuka n'ukuri kose nubwo hariho igihe abantu benshi bavuga ngo turavuga ibiki bazatwica bazagira gute rega n'ubundi wavutse arapfa nimba naravutse ngo ndakura hariho igihe nzapfa nzapfa urwo ari rwo rwose ariko nzapfa kandi nawe umbwira uti bazakwica mbe nawe ejo uzapfa ahubwo njyewe icyo nteza imbere ejo cyangwa ejo bundi mpfuye naba nsize nkuruki imusozi na dimwe abo nsize basigara bavuga iki bazasigara bamvuga nk'iki njyewe nicyo kintu ndaje nshinga rero njye nzakomeza namagana ikibi ntabwo nzagitwikira rwose uko byagenda uko ariko kose uko bazantuka kose akaba niyo mpamvu mpamagarira buri wese aho ari hose muri uru rugamba rwo kurwanya ikibi muri uru rugamba rwo kugira ngo umuntu aveho ni uwavutse abashe kubaho ntawe umuvukije ubuzima bwe buri wese agomba kubaho rwose ntacyo uri cyo wowe ntacyo ugomba kwitwaza cyo kugira ngo uze ubuze umbuze ubuzima bwanjye umbuze ubuzima bwa mugenzi wawe ikiremwa kigomba kubaha ikiremwa muntu rwose kikubaha bakakireka nawe ufite uburenganzira bwo kukica muhaguruke rero dukomeze twamagane ikibi dukomeze twamagane ababicanyi dukomeze twamagane abo bagizi ba nabi batugere imishyo y'ibyuma byabo kugira ngo batwice kugira ngo bakunde bagumane ubwo butegetsi bwabo ejo n'ejo bundi buzavaho kandi bazavaho ari ba ruvuma ariko twebwe niyo bagiye gutya bakaza bakatwica ntabwo tuzaba dusize nk'urundi imusozi turabakunda kuri aditabuka
urakoze cyane Chantal Nyange wagize neza kubana natwe epimake nta mushobora nawe no kugushimira kuri ikiganiro cy'umunsi wa gatanu uza rimwe mu cyumweru ariko urabona uyu munsi abantu bari benshi rwose kandi urabona yuko nubwo aratabonetse badufashije dushimira abari muri komantere bandikaga ibitekerezo byabo ni benshi aba bose bandika ibitekerezo ndababwira ni nabo bashobora kuza kwicara aha ngaha nanjye nkaruhuka nanjye nkatega amatwi ariko ni uruhare n'urwawe ushinzwe ubukangurambaga muri Nyarwanda hasabwa iki kugira ngo abantu bumve yuko atari wowe ugomba kuza buri wa gatanu nabo baza mu mwanya wawe kubera iki tukibona abantu bafite ibitekerezo byiza cyane bandika byiza ariko ubona binangira bahitamo gukomeza kwandika bataza mu gutanga ngo nabo bicara aha ngaha nawe uruhuke uyu munsi ufate day off ubona hakorwa iki bwana Epimake namushobora
urakoze cyane ngo imvunihire igihe ngo wenda natwe wasanga ari igihe twari tucyandika gusa kutaza kwigaragaza ariko byonyine kuba baza bakadufasha bakicara aya masaha yose bakanakubita n'umweyo abaje kudutuka ngo turimo gukora ibibi kandi tuzi neza ko turimo guharanira uburenganzira bw'umunyarwanda ibyo byose nibyo gushimwa rwose nanjye nababonye uyu munsi nakoresheje computer nubwo za image zitagaragara neza ariko za comment nashoboye kuzibona bari raporo y'uko nari nsanzwe nkoresha telefone nkaba mbabwira rero ko bazagerageze rwose bakomeze baze ariko akari kera bazaze banigaragaze batange ibitekerezo byabo atari ukuvuga ngo barabyandika gusa kubera ko rega turimo no gusaza turimo kugenda dusaza bwana Serge ubwo Kagame we yihe imyaka 20 sinzi yayivanga malehozuma ndabona uru rugamba tugiye kuzaruraga abana tubyaye kandi rwa ariko oya tugomba kurugeza ku ndunduro kabemo mu kurangiza rero mesaje ndaziha abantu batatu batandukanye ubwa mbere ndaziha abakongomani bari ku nzira nziza nibakomereza aho ngaho bamuhate igitutu bamubwire bati intambara iragera mu Rwanda niwe wanga kuvanamo izi emuvelutuwa zawe bakomeze babwire kandi bajye kwigira ku barundi kugira ngo bababwire uko babigenje Kagame kugeza ubwo bubashye asigaye ajya imbere yasambura akavuga ati abarundi tubanye neza nubwo atari byo bo baramubwira bati banza utuzanire abantu bashatse gutembagaga intwaro y'abarundi abo baniyombare ariko ntabwo yari yabatanga ariko akarikena biragaragara azabatanga rwose kubera ko nta kwizera Kagame nko kwizera umuyaga ntabwo se aho werekeza uko bigenda kose message ya kabiri ndayiha abanyarwanda bakiri nyuma ya Kagame bareba ko nta muntu bari kumwe nawe ahubwo ari umuntu yindagura ufite indi mimuka indi zirengesheje ashatse mukarwa mu gitondo ndavuga ibingibi ubu sasita akavuga ibindi ku mugoroba akavuga ibindi bitandukanye bitewe n'inyungu ze bitewe n'icyo ashaka kurya ku mugoroba bitewe n'icyo naho ashaka kuzahahira ejo ibyo bintu rero bamenye ko ibintu byose arimo kubarohamo n'abandi bashaka kumushyigikira bamenye ko barimo kwikururira ari ya nkozi y'ibikoba yikururira amakara kandi ibyo byose ntabwo ari byiza bashoboye kumuva inyuma ku buryo ubwo ari bwo bwose babikora no kuza hano ukandika ngo ukunda Kagame ni ukumuteza umurindi ibyo rero ntabwo ari ibintu byiza